Sanibone ekuseni zethameli asikhulume nenkosi yethu manje. Kunkulunkulu omkhulu umdali wamazulu nomhlaba osimise ngokuba uNkulunkulu ngalesi sikhathi kulokhu kusa ukuba sikhonze wena. Futhi sengathi thina Nkosi ezinhliziyweni zethu sizinikele ngokupheleleyo entendweni yakho yobuNkulunkulu nokusebenza kukamoya ongcwele kithi ukuveza lokho obuthanda ukuba sikwazi. Isifiso sethu ngukuba sibe ngamaKristu angcono nabangcono abamelele wena. Ungasipha lokhu kulokhu kusa njengoba silinda kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Hlalani phansi. Yebo. Sijabule kakhulu ukuba lapha kulokhu kusa futhi enkonzweni yenkosi enkulu. Futhi siyadabuka thina futhi ukuthi asinayo indawo yabantu, kodwa nje sizozama ukuthi senze konke singakwenza phansi kwezimo. Manje abaningi unamaduku nezicelo kubekwe phezulu lapha ukuba kukhulekelwe phezu kwawo, futhi nje ngiwabeka eceleni, hhayi ukuthi angiwanaki, kodwa ngiyawakhulekela emva kakhulu ngikanjalo. Nakulobu busuku ngizokwenza kulokhu kusa, bese kuthi-ke kube sebusuku futhi lapho. Bese kuthi-ke ngizokhuleka futhi ngilinde kumoya kaNkulunkulu ngokuphulukiswa. Yilapho engithanda khona ukukhuleka phezu kwa amaduku nezinto. Futhi ezicelweni ezikhethekile uBhili azinikezile zonke kimi zithi azibe amakhulu amathathu. Futhi ngivele ngasuka ekamelweni ngaleso sikhathi. Ngiyabona nje ngizithola ngokushesha nje futhi zonke engingafinyelela kuzo, futhi ngizofinyelela kuzo ngokukhulu kushesha ngingakwenza. Angizukukwazi ukuzithola zonke nje kufinyelela ngaphakathi, bese ngithola sisodwa ngithi Nkosi, futhi kuzoba yilesi, futhi kube yilesi na kanjalo nje, ngoba zona zonke zingezidingayo izicelo ngempela ukuthize. Akungabazeki ukuthi sifanele ukukhuluma ngazo sindawonye. Futhi ngingaphandle niyazi ngezinye izikhathi umoya ongcwele angahle asho ethize engiyifundile elokhu ihlezi enhliziyweni yami. Ngibuyela kulokho futhi ngikuzingele lapho ngize ngikuthole. Kungenjalo ngizithathe nje ngingabhekile. Manje sifuna ukusho kulokhu kusa futhi sibingelele labo bangaphandle kwezinye izingxenye zezwe. Sifuna ukubingelela abahlobo kulokhu kusa ngandlela yalokhu ukuxhunywa kukathelefoni edolobheni lase-New York, ePiemont, eTexas, ePrescott, eArizona, eTucson, eArizona, eSan Jose, eCalifornia, eConnecticut, eGainesville, eGeorgia, nase-New Albany, eIndiana. Esizweni sonke siyanibingelela egameni leNkosi uJesu. Kulokhu kusa e-Indiana kungukusa okubalele. Besinemvula ezulu ebusuku, ipholisa isimo sezulu, futhi sithabenakele ligcwele liyachichima. Futhi wonke umuntu ulindile ngamathemba amakhulu ngesifundo sikasonto sikole. Futhi ngethemba ukuthi kucebe ukwedlula konke kwezibusiso zikaNkulunkulu kuzoba phezu kwenu phandle lapho. Futhi siyethemba ngokushesha okunokwenzeka ukwenza indlela esingaba nayo lapho esingazihlanganisa khona zonke ndawonye, mhlampe phansi kwethende likhulu lapho engizwa khona ngempela ngiholeleka ekushumayeleni ngalezi zitsha ezisikhombisa zokugcina iBhayibhelini. Ngakho manje ukuze singathathi isikhathi eside kakhulu esifundweni esikhulu kulokhu kusa, ngifune Inkosi ngicabanga yini engingayisho na ngokwami ukuthi lena mhlampe kungaba yinkonzo yethu yokugcina esiyeke sibe nayo. Ukufika kwenkosi sekusondele kakhulu kuba kufike. Ngiyabona emva kwaleso sibikezelo esenziwa eCalifornia, kukhona izindlu phandle lapho nezindawo zishona phansi ngesilinganiso samayintshi angamashumi amathathu ngehora. Imithi yokwenza amapulangwe idabuka futhi igoba, futhi abazi ukuthi kwenziwa yini. Sisekupheleni, amakhaya ekhulu lenkulungwane yamadola eshona phansi. Nginezihloko ezinkulu ephepheni ezithombe engethemba kuliphatha kulobu busuku, njengoba ngifuna ukukhuluma ngokuthile kulokho kulobu busuku. Futhi bese-ke kulobu busuku sinomkhuleko wabagulayo. Ningene kule ntambama ngelesihlanu, ngelesithupha ngqo, kumbe noma ngabe kunini, sizoqala kusenesikhathi, ngiyethemba, ukuze abantu baphume kusenesikhathi. Futhi nemukele sikhulekele amakhadi enomkhuleko futhi sizobe sikhulekela abagulayo kulobu busuku inkosi Thanda. Manje emva kokucabanga ngokukhuleka ngifanele ngenzeni na ngokwazi ukuthi kolunye usuku ngifanele ngiphendule ngalokho engikusho lapha.
I have decided or felt led by the Holy Spirit.
Futhi ngingumile noma ngezwa ngiholwa umoya ongcwele ukukhuluma kulokhu kuza ngeziprofetho ukuthi ukusazisa. Yebo, yinto esi uma singaziswa futhi noma yini yenzeka ngokungakhethi nje sifanele sazi ngalokhu. Umoya ongcwele usinikeze khona ukuxwayisa abantu ngokuzayo. Niyazi iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu akayikwenza lutho engakhombisanga kokuqala ezincubeni zakhe abaprofethi. No, nokuthi uJesu wabexwayisa kanjani abantu ngalokho okwakuzokwenzeka, ukuthi abaprofethi babexwayisa kanjani abantu ngalokho okwakuzokwenzeka, futhi kusifanele manje ehoreni elikhulu esiphila kulo ukubona ukuthi nyaka muni esiphila kuwo nokuthi nokuthi kuzokwenzekani kulo nyaka. Ngakho esinye salezi zifundo ezingejwayelekile mhlasimpe esizifundile izikhathi eziningi kube senhliziyweni yami ukukhuluma nabantu ngaso kulo. Manje asiphenye emaBhayibhelini ethu kuMathewu isahloko samashumi amabili nane futhi sifunde ingxenye yezwi uxolo njengendlela yo yokuthola ingqikithi yendikimba nesifundo sethu. Manje kubulani sizofundisa lokhu njengeklasi leBhayibheli singajahi. Thathala amapensela enu nephepha nginemibhalo eminingi ebhalwe phansi lapha ukuze nikwazi ukubhala lena phansi. Bese niye ekhaya futhi nifundisise ngokuba lokhu nje kufane neklasi likaSunday school ukuze sazi futhi sexwayizwe futhi silungele amahora esiphila kuwo. Encwadini kaMathewu ongcwele uxolo ivesi lamashumi amabili nane noma isahloko samashumi amabili nane njalo siqala ngevesi leshumi nanhlanu ngifisa ukufunda ingxenye yezwi lakhe. Futhi ngakho ngenxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofethi eme endaweni engcwele ofundayo akezwisise. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli kuyothatha obusendlini yakhe. Osensimini angabuyele emuva kuyothatha izingubo zakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. Ngokuba lapho kuya kuba khona usizo olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, qha nolungasayi kuba khona. Uma lezi zinsuku zingafinyezwanga bekungesindiswe nenyama, kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. Kona uma umuntu ethi kini bhekani nangu Kristu noma nangu ya ningakholwa.
There shall rise false Christ and false prophets.
Ngokuba kuyakuvela uKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso.
Insomuch that if it were possible, they shall deceive.
Ukuze kudukise labakhethiweyo uma kungenzeka.
Behold, I have told you.
Bhekani senginitshelile ngaphambili. Ngakho ke uma bethi kini bhekani usehlane ningaphumi noma bethi bhekani usendlini ningakholwa. Ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga kuya kuba njalo kufika kwendodana yomuntu. Noma phi lapho kukhona isidumbu kulapho izinkozi zizobuthana khona. Manje okwendaba ngizothanda ukuthatha ivesi lamashumi amabili nane ukugcizelela kuleli vesi libe yisifundo sethu sikasenda isikole kulokhu kuza futhi lalelisisani ngisaphinda ngilifunde leli futhi.
Christ and false
Ngokuba kuyakuvela uKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Manje okwendaba kuyokubusa noma indikimba njalo ngifuna ukuthatha abacotshiweyo esikhathini sokuphela. Leyo yindaba engifisa ukukhuluma ngayo noma indikimba abacotshiweyo esikhathini sokuphela. Ngikholwa ukuthi siphila esikhathini sokuphela. Ngicabanga ukuthi kakhulu noma ubani umfundi wombhalo noma ngisho ikholwa liyazi ukuthi manje sisekupheleni komlando wezwe. Asizukubabikho isidingo sokubhala ngoba akuzukubakho umuntu ozowufunda kusekupheleni kwesikhathi ukuthi nje kunini angazi ukuthi nje kuyothatha isikhathi singakanani akwazi ngisho nazingelosi zasezulwini lowo mzuzu noma ihora. Kodwa sitsheliwe yinkosi uJesu ukuthi lapho lezi zinto esizibonayo manje ziqala ukwenzeka. Kodake ukuba siphakamise amakhanda ethu ngokuba ukuhlengwa kwethu sekuyasondela. Manje ukuthi kuyasondela kuchazani angazi. Kungahle kuchaze njengososayense basho ngelilanga kwithelevishini bekhuluma ngezinkulu izinkulungwane zamamayela zokubifika emhlabeni ozocwila. Wabuza umbuzo bungacwila lapho na leyo yiLos Angeles iWest Coast futhi abaningi benu babonile ukuthi bakulandele kanjani ngerada isibonisa kude futhi kwenyuka kwedlula wabihlikela phansi eSan Jose wahamba kwawelela eAlaska waphumela eAlutheni alenze icishe amakhulu amabili amamayela kuphumela olwandle futhi kwabuyela ezansi kwayongena eSan Diego kwahamba kwazungeza kwayongena ngemuva kweLos Angeles kwase kukhuphukela lapho isikhisi esikhulu futhi konke lokhu kuze bazama kumhlaba ebesenakho yintaba mlilo ishayane sisicilisi esikhulu esingumgodi ukufana naso phakathi lapho angikwazi ukubiza igama abakubiza ngalo. Noko ngenkathi lokho kuzamazama okwenza lokhu kuzamazama komhlaba ebesinakho iminyaka e-West Coast manje sekuqhekezeke yonke indawo nososayensi bathi oyedwa indoda yathi kwenye lokho bekungawela phakathi na yathi hayi ukuthi bekunga kodwa kuzokwenza yathi kodwa hayi esizukulwaneni sethu mhlasimbe na yathi emizuzwini emihlanu elandelayo noma iminyaka emihlanu elandelayo asazi nje ukuthi nini. Kuleli viki ngithunyelelwe izihloko ephepheni zamakhaya ekhulu lezinkulungwane zamadola ezamazama futhi ekhuma abantu besuka futhi abazi ukuthi bazokumisa kanjani. Ayikho indlela yokukumisa niyabo uNkulunkulu angenza noma yini afuna kuyenza futhi akukho umuntu ongamtshela ukuthi kwenziwa kanjani. Nakho amakhaya ningenza izinto zesayense futhi uNkulunkulu ngumdali wesayense nizomisa kanjani na angabhubhisa umhlaba kulokhu kuza ngamazeze uma efuna. Niyaqonda ubengakhuluma kuvele amazeze futhi abengabanga mamayela ngamashumi amane ukujula ngesikhathi sengxenye yehora. Niyabo akukho futhi adi abantu evela nje emhlabathini. UNkulunkulu wenza nje lokho akuthandayo ungonokuzibusa uye uqobo. Manje ukubona konke lokhu kunqobelana kobufakazi ukuthi ihora esiphila kulo manje ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukubuyekeza lezi zinto nokuzikhipha selokhu kuvulwe izimpawu futhi sithole iqiniso lalezi zinto njengoba uNkulunkulu bethembeke kakhulu kithi ngomusa wakhe ukusikhombisa lezi zinto. Ngifuna ukuqaphela lapha kumaJewu amashumi amabili nane uJesu wasebenzisa igama lo oKristu. O-K-R-I-S-T-U. OKristu.
Not Christ, but Christ. Plural. Not singular.
Hayi uKristu kodwa oKristu ubuningi hayi ubunye oKristu ngakho ke igama Kristu lichaza ogcotshiweyo.
And then if it's anointed there will be not
bese ke uma kungogcotshiweyo akuzukuba khona oyedwa kuphela kodwa abaningi abagcotshiweyo niyabo.
Otherwise if he
uma kungenjalo ukuba befuna ukukuthaziya ukuze sikwazi ukuthi sikuqonde kangcono kakhulu noma kancane bezothi ngezinsuku zokugcina kuyovela abamanga abagcotshiweyo. Manje lokho kubonakala kungokungenakwenzeka impela niyabo amagama okuthi ogcotshiwe kodwa qaphela wona kanye amazwi alandelayo nabaprofethi bamanga A-B-A-P-R-O-F-E-T-H-I ubuningi. Manje ogcotshiweyo yilowo onomlayezo futhi indlela kuphela umlayezo ongethulwa ngayo kungalowo ogcotshiweyo futhi lowo kungaba ngumprofethi ogcotshiwe. Kuyovela abamanga abafundisi abagcotshiweyo, umprofethi ufundisa lokho umlayezo wakhe oyikho. Abafundisi abagcotshiweyo kodwa abantu abagcotshiweyo ngokufundisa kwamanga abagcotshiweyo oKristu ubuningi abaprofeti ubuningi.
And there is such a thing as a Christ.
Futhi uma kukhona into okuthiwa uKristu ubunye khona ke laba babezomele babe ngabagcotshiweyo ukuthi iziprofethi zabo salokho ababekufundisa sasiyoba ngumehluko ngoba bangabagcotshiweyo bagcotshiwe. Manje yisifundo sikasonto sikole sifune ukuzama ukuletha lokhu kwelamanqamu ngempela ngemibhalo, hayi ngalokho kushiwo ngomunye umuntu ngakho kodwa nje ukufunda imibhalo. Ungase uthi kungaba kanjani lokhu na? Ngabe abagcotshiweyo bebenga babe yini na?
Christ. C-H-R-I-S-T-S. Anointed Christ.
O Christu. O-K-R-I-S-T-U. O Christ abagcotshiweyo nabaprofethi bamanga. Abagcotshiweyo kodwa abaprofethi bamanga.
Jesus said that the rain...
uJesu washo ukuthi imvula inele abalungile nabangalungile. Manje omunye angathi athi kimi uyakholwa ukuthi lelo gcobo oluku labo bantu luchaza ukuthi lokho kulugcobo lukamoya ongcwele na?
Yes, sir. The genuine Holy Spirit of God.
Yebo umzane, umoya ongcwele woqobo kaNkulunkulu phezu komuntu kepha nokho bangabamanga. Manje lalelisisani futhi nibone ukuthi wathini futhi bayoveza izibonakaliso nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Futhi bagcotshwe ngomoya ongcwele woqobo. Ngiyazi lokhu kuzokala kungubula kakhulu kodwa sizothatha isikhathi futhi sikuchaze ngezwi ukuthi lokho ngoqobo kungu-isho kanje inkosi iqiniso. Manje asiphenye emabhayibhelini ethu umzuzu nje kuMathewu isahluko sesihlanu futhi siqale ngevesi lamashumi amane nanhlanu futhi sibone manje njengoba sifunda imizuzwane embalwa kule mibhalo bese kuthi-ke emva kokuba sesingene lapha ngani sizoninika ngakho nina uma sehluleka kuyifunda yonke khona-ke thola ibhayibheli lakho kanti futhi ningayifunda futhi emva kokuba sesisuka lapha futhi niye ekhaya futhi nifunde ukuthi ibhayibheli lithini ngakho. Manje ukuthatha isikhathi sethu ukuthola iqiniso lizobala ngoba ngenze inkulumombiko lapha eshaqisayo. Umoya ongcwele ungamgcoba kanjani umfundisi wamanga na? Kodwa yilokho uJesu athi kuyokwenzeka. Manje uMathewu isahluko sesihlanu ivesi lamashumi amane nanhlanu asifunde manje asithole siqale ngemuva kancane kwalo elamashumi amane nane. Kepha mina ngithi kini thandani izitsha zenu, nibusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibanxusele olihlebayo nabanihluphayo.
That ye may be the children of your Father which is in heaven. For
Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi na abahle anise imvula phezu kwabalungileyo na abangalungile imvula ifika phezu kwababi ngokufanayo nabahle. Manje kulandela lokhu kwenyuke kuye kwesinye isiprofethi esiqondene nalokhu. Masivule manje kumaHebheru sahloko sesithupha okwevesi elilandelayo ngalokhu lapho uPawulu ekhumbuza khona into efanayo yaneshiya uJesu. UPawulu ekhuluma manje nisawafunisisa nani eningaphandle emsakazweni sendezani amaBhayibheli enu eduze kwenu nesiqephu sephepha bese nibheka lokhu manje amaHebheru isahluko sesithupha uPawulu ebhalela amaHebheru ewakhombisa amathunzi nemifanekiso ewasusa kubuJuda ewangenisa ebuKristwini ewakhombisa ukuthi zonke izinto ezindala zazisithunzi kanjani sezinto eyayizofika. UPawulu ekhuluma manje amaHebheru esithupha ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngokristu KRISTU ubunye siqhubekele kokupheleleyo singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka imisebenzi efileyo nokukholwa kuNkulunkulu imfundo yokubhaphathizwa nokubeka izandla nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. Siyakukwenza lokhu uma uNkulunkulu evuma. Ngokuba kunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambithi esiphiwo sasezulwini benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele. Ngifuna ukuninakisa umzuzu nje niqaphelile na ukuthi yisiphiwo futhi hhayi iziphiwo abahlanganyeli beziphiwo zasezulwini kodwa isiphiwo sasezulwini ubunye uKristu ubunye isiphiwo ubunye siphiwo sasezulwini futhi benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele. Banambitha okwe izwi likaNkulunkulu. Banambitha okwani na izwi likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Babuye bathubuka ukuba babuye bazivuse baphenduke lokhu bephinda sebezibethelela indodana kaNkulunkulu kabusha bayithela ngehlazo obala. Ngokuba lalelani umhlabathi phuza imvula efika kaningi phezu kwawo ukumilisa imifino ebasizayo abawulinyelwayo uyabusiswa nguNkulunkulu. Kepha uma uveza meva amakakasi liyaleka useduze nokuqalekiswa ukuphela kwawo kungukushiswa. Manje qhathanisa lokho noMathewu wesihlanu ishumi nane futhi qaphelani uJesu wathi imvula nelanga kufika phezu komhlabathi ukuthi uNkulunkulu ukuthumelela ukuba kulungiselele ukudla nezinto kubantu bomhlaba. Nemvula ithunyelelwa ukudla imifino kepha ukhula lukaqolo ukhula lusensimini lwemukela into efanayo. Imvula efanayo ekhulisa ukolo, imvula efanayo ekhulisa ukhula. Ngake ngaba nesifundo esinjani ngalokho ngesinye isikhathi ngenkathi ngiqala ukuhlangana nabantu bephentekostali futhi kwakuyisifundo esikhulu kimi. Ngibone amadoda amabili ayodwa ngingakaze ngizwe kukhulunywa ngezilimi ngaphambilini. Omunye wakhuluma ngezilimi, omunye kuhumusha ngokushintshana futhi akhuluma iqiniso asho ukuthi kunabaningi lapha abafanele baphenduke kulobu busuku. Kukhona besifazane nesilisa kanye kanye futhi abantu babesukuma baye e-altare. Ngacabanga kuhle kakhulu kanjani kwase kuthi-ke ngesiphiwo sincane sikamoya ongcwele ngakhuluma nalawo madoda nje niyazi kanjani ngokwehlukanisa kokomoya indlela encane nje yokuthola. Futhi enye yawo yayingumKristu woqobo futhi yayiyinceku kaKristu ngempela futhi enye yayingumzenzisi futhi enye yawo le eyayingumzenzisi yayihlala nesifazane nekhanda elimnyama ezulazula nezindwele ezimhloshana futhi nabantwana kuye. Yebo, kwakukhona lapho impela embonweni kwakungeke kuphikwe. Futhi ngakhuluma nayo ngakho yangibuka yaseyijika ngesakhiwo. Manje ngadideka ngempela ngempela ngangicabanga ukuthi ngangifike ezingilozini ngaseke ngimangala ukuthi ngangingekho yini phakathi kodevele ngakunokwenzeka kanjani lokhu na angikuqondanga futhi iminyaka ngaziqhelisa izandla zami kugo kwaze kwaba ngelinye ilanga lapho uGeorge Smith umfana ohamba nendodakazi yami sihambile izolo sengiyokela endaweni yesigayo esidala lapho engiyakhona ngiyokhuleka futhi emuva kokuba lapho izinsuku ezitsha zibe zimbili umoya ongcwele wangibuyisela lo mbhalo ngokuba imvula ifika kaningi phezu komhlabathi ukuba umile imifino kepha ameva namakhakhasi aphila ngaleyo mvula efanayo ukuphela kwawonke ukushiswa aphila ngomthombo ofanayo onikeza ukuphila kukankulunkulu kona-ke ngaqonda ukuthi nge ujesu wathi baziwa ngezithelo zabo manje ngakho-ke imvula yehlela phezu kwezimila zemvelo zomhlabathi kungumfanekiso wemvula yokomoya onikeza ukuphila kuphakade wehlela phezu kwebandla ngokuba siyibiza ngemvula yokuqala nemvula yakamuva futhi yimvula ithulula kukamoya kankulunkulu phezu kwebandla lakhe qaphelani kuyinto isimanga lapha niyabo kungathi lezo imbewu zingena emhlabathini nokho zafika lapho zazingameva kwasekuqaleni kodwa lapho uxolo wangenayo emhlabathini nemifino yayiyimifino kwasekuqaleni futhi umfino ngamunye uziveza uphindaphinda wawukhombisa ukuthi wawuyiwo ekuqaleni kokuqala futhi bayodukisa abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka ngoba bathola imvula efanayo isibuzisi esifanayo beveza izibonakaliso ezifanayo izimange ezifanayo niyabo bayodukisa noma bayodukisa abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka manje iva liyodlala liyiva kanjalo nokolo uyahlala ungukolo It's what the creator of each one determined at the beginning. Kuyiloko umdali wakho ngakunye akuhloze ekuqaleni ngabakhethiweyo labo imvula efanayo ilanga liphume ekuseni futhi lisabalale umhlaba wonke ngikathi laba nalo mhlaba nosuku esiphila kulo futhi ilanga ilanga elifanayo liphume empumalanga liyilanga elifanayo lishona entshonalanga futhi lelo langa lijinyelelwa ukuvuthwisa okusanhlamvu phezu komhlabathi umzimba wethu owenziwe ngawo siphila ngento efileyo yileyo ndlela kuphela ongaphila ngayo futhi uma kufanele kube khona okufayo nsuku zonke ukuze uphile okwemvelo pho akusilo yini iqiniso ukuthi uma umzimba wakho wakho ufanele uphile ngento efile kwempilo yemvelo khona-ke ufanele ube nokuthile okufayo ngokomoya kusindisa impilo yakho yokomoya futhi unkulunkulu waba ngophathekayo inyama futhi wafa ukuze siphile akukho bandla lutho lunye ezweni olungakusindisa ngaphandle kukankulunkulu yileyo nto kuphela abaphila ngayo manje funda imibhalo ujesu yizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenonkulunkulu ulizwi waba yinyama futhi owaphilayo wakha phakathi kwethu futhi umuntu akayikuphila ngezinkwa zodwa okomzimba kepha ngawo onke amazwi aphuma emlungwini kankulunkulu kona-ke niyabo siphila ngezwi futhi lowonke unkulunkulu manje ilanga lihamba linqamula bese livuthwisa okusanhlamvu manje lingeze lakuvuthwisa konke ngazikhathi zinye ngenkathi liqhubeka livuthwisa liqhubeka livuthwisa kuze kube yisikhwebu esigcwele Kunjalo ke namhlanje ngebandla laqala ebunganeni balo emuve esikhathini sobumnyama lapho elalinga phansi komhlabathi selikhule lavuthwa manje futhi singalibona ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu kanjani ngemvelo ngaso sonke isikhathi. Ungeke uyiphazamise imvelo yileyo ndaba namhlanje sindinzisa amabhomu futhi phandle lapho kulolu lwandlekazi siyibhidliza futhi siyiqhumisa ngapha nangapha ngamabhomu e-athomu. Nibhidliza nje okuningi kwalolo thuli kusuke ngaso sonke isikhathi ungene kulo nikawula izihlahla iziphephozi izonithatha nivimbela umfula uzochichima. Nifanele nithole indlela kaNkulunkulu yokwenza izinto futhi nihlale kuyo. Sihlele abantu emabandleni nasezinhlanganweni. Bukani ukuthi sinani. Hlalani endleleni kaNkulunkulu ehlinzekelwe yakho. Kodwa niyabo uthumele imvula sibuyele ezifundweni sethu phezu kwabalungile nabangalungile. UJesu uyanitshela lapha manje kuMathewu 24 kwakuzoba yisibonakaliso esikhathini sokuphela. Manje uma lesi sibonakaliso kungukuba saziwe kuphela esikhathini sokuphela, khona ke sizofanele sibe semva kokuvulwa kwalezo zimpawu, yabo? Yisibonakaliso sokuphela, lokho bekuyoba lapho lezi zinto kwenzeka, kuyoba sesikhathini sokuphela. Futhi kuyoba yisibonakaliso manje ngakho abakhethiweyo bangeke badideke kulezi zinto. Niyakubona na? Kodwa ke kufanele kwebulwe, kudalulwe. Kabelani, kokubili ukolo nokhula kuphila ngogcobo olufanayo oluvela ezulwini. Kokubili kuyalujabulela. Ngiyakukhumbula lokhu ngithathisela ngokubuyela kulesi siyenzeko phezulu lapho ngalolo suku eGreensmill. Ngiwubonile lowo mbono okuphuka futhi kwakukhona umhlabathi omkhulu futhi wawukade uphenduliwe wonke futhi lapho kwaphuma umshwanyeni kuqala. Ngifuna kukugcine lokho phambi kwenu, qaphelani ukuthi kuphumani kuqala bese ke kulandelwa yini. Futhi ngenkathi le ndoda igqoke ezimhlophe yavela ijikeleza umhlaba ihlanyele imbewu, kwase-ke emva kwayo kufika indoda igqoke ezingubo ezimnyama ibukeka ikhokhoba impela inyenya emva kwakhe ihlanyela ukhula. Futhi ngenkathi lokhu kwenzeka ngase-ke ngibona kokubili okusanhlamvu kumila futhi lapho kumila okunye kwakungukolo nokunye kwakulukhula. Kwase-ke kufika isomiso ukuthi lapho kubukeka sengathi kokubili kwakukhothamisa amakhanda akho kukhalela imvula nje. Kwase-ke kufika ifu elikhulu phezu komhlaba futhi lana nokolo wavuka wase uthi ayibonge inkosi, ayibonge inkosi. Lokhula lwavuka lompongoloza ayibonge inkosi, ayibonge inkosi. Liphumele efanayo.
Both of them perishing, both of them going away, and then the wheat.
Kokubili kubhubha, kokubili kushabalala, kwase kuthi ke ukolo uyamila futhi woma, futhi ngoba wawusensimini efanayo, ingadi efanayo, indawo efanayo, phansi kokuchinsa okufanayo. Nakho kumile ukolo futhi nakho kumile ukhula ngento efanayo impela, uqaphelana namanzi okugcoba afanayo, aveza ukolo, aveza ukhula. Umoya ongcwele ofanayo ogcoba ibandla obapha izifiso zokusindisa imiphefumulo obapha amandla okwenza izimangaliso wohlela phezu kwabalungileyo ngokufanayo nabangalungile wona kanye umoya ofanayo manje ungeke ukwenze ngenye indlela futhi uqonde uMathewu 24:24 wathi kuya kuvela uKristu bamanga abamanga abacotshiweyo becotshwe ngento yangempela kodwa babenga abaprofethi bamanga bayo abafundisi bamanga bayo. Yini ebingenza umuntu abe ngumfundisi wamanga wento eliqiniso na? Manje sizokwehlela phansi ophawini lwesilo emizuzwini embalwa futhi nizobona ukuthi yihlelo, liyabo? abafundisi bamanga abagcotshwe ngamanga okristu abagcotshiweyo kodwa abafundisi bamanga yiyona ndlela kuphela ongakubona ngayo njengakona lapha nje sikhathini esithize sedlule ngikucaphunile lokhu ngingakucaphuna ngoba sixhumenene size sonke ngelinye ilanga ngangikhuluma nomngane wami lapho lokhu kungena khona kulokhu kusa e-Arizona futhi wayene ipulazi lezithelo ezisawolitshi futhi wayenezihlahla lapho wayesaziyizihlahla samawolintshi esasithela ophaphamuzi nolamula ithanjerini amathanjelo futhi ngiyakhohlwa ukuthi lungaki uhlobo lwezithelo lwaluku leso sihlahla esisodwa futhi ngathi endodeni ngathi kukanjani na nhloboni yesihlahla leyo na yathi izihlahla qobo lwaso siyizihlahla samawolintshi ngathi kwenziwe yini sibe nophaphamuzi kuso na kungani sibe nolamula kuso na wathi zifakelwe kuso ngathi ngiyabona awu manje ngathi manje ngonyaka ozayo lapho leso sihlahla sesivela nokunye okusanhlamvu kwesithelo ezivuthwa cishe zonke ngezikhathi ezifanayo ngathi siyobeke sesithela amawolintshi odwa uma kuyisihlahla sohlobolo ama-olintshi anenkaba siyothela uhlobolo ama-olintshi anenkaba singeke mnumzane na yathi qabo mnumzane lonke igatsha elifakelwe lizoveza uhlobo lwalo ngathi usho ukuthi umvini kelamula uyoveza ulamula kuleso sihlahla samawolintshi na yathi yebo mnumzane ngabe uphaphamuzi uzoveza iphaphamuzi kuleso sihlahla samawolintshi na yathi yebo mnumzane leyo yimvelo yegatsha ifakele kuso ngathi yakabonge unkulunkulu yathi usho ukuthini na ngathi omunye futhi umbuzo manje ngabe leso sihlahla samawolintshi siyoke siphinde siveze amawolintshi futhi na yathi uma siveze elinye igatsha uma siveze elinye igatsha hhayi uma elinye lifakele kuso kodwa onke ayizithelo esisawolintshi futhi yaphila ngayo impilo yesithelo esisawolintshi esesihlahleni sezithelo ezisawolintshi ngathi nakho lapho khona i-Methodist iyoveza ama-Methodist ngaso sonke isikhathi i-Baptist iyoveza ama-Baptist ngaso sonke isikhathi ikatolika iyoveza ikatolika ngaso sonke isikhathi kodwa ibandla likankulunkulu ophilayo liyoveza ukristu kusukela empandeni izwi ngaso sonke isikhathi uma like laveza omunye umvini walo qho manje ungalifakela phakathi lapho niyabo wonke uphaphamuzi ulamula ethanjelo ethanjerine noma ngabe yiziphi izithelo ezisawolintshi eziyizo zonke zingaphila kuleso sihlahla kodwa zifakaze amanga ngesihlahla ziphila ngesihlahla niyakubona na ziphila futhi zichume ekuphileni kwangempela kukuleso sihlahla manje nakho uMathewu wamashumi amabili nanye baphila ngokuphila kufanayo kodwa babengalungile kuqaleni bafakaza manganga leso sihlahla isihlahla samawolintshi nokho siyisihlahla sezithelo ezisawolintshi futhi bathi leli bandla leli hlelo lifakazela uKristu futhi linombhaphathizo wamanga ufakazi wamanga wezwi bezama ukusho ukuthi amandla kaNkulunkulu ayengawabafundi kuphela na ujesu qobo lwakhe wathi hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kulo lonke igatsha eliyoke isihlahla esiyoke sithele nayiliphi igatsha eliyoba sesihlahleni nalezi zibonakaliso ziyolandela amagatsha oqobo kuphi na inqobo nje uma kuyisihlahla inqobo nje uma siveza amagatsha kuze kube sekupheleni kwezwe ngegama lami bayakukhipha odeveli bakhuluma ngezilimi ezintsha baphathe ezinyoka baphuze kubulalayo babeke izandla phezu kwabagulayo basinde niyalibona ihora esiliphilayo na niyabona ukuthi ujesu wathini na khumbulani lokhu kwakusesikhathini sokuphela hhayi emuva phansi kukawesley nasemuva lapho manje esikhathini sokuphela lokhu kwakuzokwenzeka manje qaphelani imibhalo ayifakaze yona ujesu wathi hlelani imibhalo ngokuba kuyona iyacabanga noma nikholwa ukuthi ninokuphila kuphakade
and they are the ones that testify of me. In other words,
futhi yiyona efakaza ngami ngamanye amazwi uma lesi sihlahla sike siveze igatsha. Ngingumvini isihlahla ninani ngamagatsha okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza. UJohane ongcwele 14:12. Manje ohlala kimi lowo owayesempandeni yami ekuqaleni. Yingaleso sizathu uJesu wayeyikho kokubili empandeni enzalo kaDavide. Wayengaphambili kukaDavide, kuDavide nangasemuva kukaDavide, kokubili empandeni enzalo kaDavide. Inkanyezi yokusa intebe yasesharoni umduze wesigodi u-Alfa no-Omega uyise indodana nomoya ongcwele kuye kuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kokubili impande nenzalo kaDavide. Lowo ongukuphila okukhethiweyo ukuphila okumiselwe ngaphambili ukukimi futhi uyizwi kusukele kuqaleni. Lapho evela uyotshela izithelo zami uJohane ongcwele 14:12. Kepha abanye bayophila ngento efanayo bezibiza ngamaKristu namakholwa. Akusuye wonke othi inkosi inkosi eyongena. Manje lokhu kuzokwenzeka futhi kubonakaliswe ezinsukwini zokugcina lapho izimfihlakalo zikaNkulunkulu isiya kube ifeziwe njengoba sizongena kukho kamuvanyana. Lezi zihlahla umvini weqiniso nomvini wamanga ningizwile ngishumayela ngalokho selokhu kusukela eminyakeni eyedlula ukuthi ikhule kanjani kanye kanye. Ngayingenisa ngamunye futhi ngakukhombisa lokho kusukela kuKhayini no-Abela imivini emibili eyahlangana e-altare bobabili bekholwa, bobabili begcotshiwe, bobabili befisa kuphila futhi bekhonza uNkulunkulu ofanayo futhi omunye wenqatshwa nomunye wemukelwa. Futhi indlela kuphela lowo owemukela ngayo eyayingenza noma yini ehlukile kumfowabo kwembulwa kuye ngoba iBhayibheli lathi ngokukholwa. AmaHebheru isahluko seshumi nanye ngokukholwa u-Abele wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunalowo kaKhayini uNkulunkulu afakaza ngayo ukuthi wayelungile. UJesu wathi isambulo sokomoya sokuthi wayengubani umuntu uthi mina indodana yomuntu ngingubani na. Wathi uPetru, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Ubusisiwe wena Simoni, Simoni indodana kaJona, inyama negazi akukwembulelanga neze lokhu. Ubaba wami osezulwini ukwembulile, phezu kwaleli dwala ngiyabulakha ibandla lami. Ini isambulo sekuqinisa sezwi nanko umvini weqiniso futhi u-Abela ngokukholwa. Wena uthe kwakungesitho isambulo. Yini ukukholwa na? Ukukholwa yinto embulwa kuwe engakabibikho noko kodwa uyakholwa ukuthi izoba khona. Ukukholwa kuyisambulo sentando kaNkulunkulu. Ngakho ngesambulo. Futhi amabandla namhlanje awakholelwa ngisho esambulweni sokomoya, akholelwa ekufundisweni okungenakuphikiswa kwenqubo ethize. Ngesambulo u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunalowo kaKhayini, uNkulunkulu afakaza ngayo ukuthi wayelungile. Amen. Ngiyathemba niyakubona lokho, niyabona ukuthi siphila kuphi na, niyalibona ihora na. Ngakikhuluma nomnumzana othelibekile esikhathini esingeside esedlule isifundiso esikhulu esingumpristu nomnumzana othelibekile. Wathi mnumzana Branham, siyaze nqaba zonke izambulo. Ngathi kodwa-ke ufanele wenqaba uJesu Kristu ngokuba uyisambulo sikaNkulunkulu, uNkulunkulu embulo enyebeni yomuntu. Uma ungakuboni ulahlekile. UJesu wathi uma ningakholwa ukuthi nginguye nizofela ezonweni zenu. Uyisambulo sikaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu wembulwa esimweni somuntu. Uma ningenakukukholwa lokho nilahlekile. nimbeka abe ngumuntu wesithathu umuntu wesibili kumbe noma yimuphi omunye umuntu ngaphandle kuNkulunkulu nilethekile uma ningakholwa ukuthi nginguye nizofela ezonweni zenu isambulo akumangalisi bengakwazanga ukumbona akekho ngeza kimi uma ubaba wami ngamdonsi nakho konke ubaba ngiphe khona ezimpandeni kuya kuza kimi niyabo niyakutshela na Oh, sifanele kumthanda kanjani izimdumiso zimbonge ukubona izithelo zikamoya ezintshikini zokuqina nesihlahla somlobokazi sivuthwa esicongweni sesikhathi umvini weqiniso nomvini wamanga yomibili yayinogcobo olufanayo amanzi ehlela phezu kwayo yomibili akumangalisi asexwayisa uyodukisa nokhethiwe impela uma kwakunokwenzeka Qaphelani ibukeke ifana icotshwe ngokufanayo kodwa qaphelani ngesithelo sayo ukwazi kanjani na wazi kanjani ukuthi akusilo iwolintshi na ngoba nithela uphaphamuzi lo mvini ulungile uphile esihlahleni kodwa uthela uphaphamuzi asifani nesokuqala futhi uma ibandla lithi bakholwa ngujesu kristu onguyesu lanamuhla naphakade futhi baphika amandla akhe baphika imisebenzi yakhe baphika izwi lakhe uma ibandla likholwa ngujesu kristu liyakwenza imisebenzi kajesu kristu liyoba nokuphila kukajesu kristu futhi uma lingenjalo akunendaba noma ukuphila kuthululeka kulo uma lingakumiselwe ngaphambili kusukela ezimpandeni liyotshela uphaphamuzi ngaso sonke isikhathi noma okunye okwehlukile Kodwa uma kungukuphila kumisele ngaphambili ezimpandeni niyotshela uJesu Kristu onguyesu lanamuhla naphakade uma kuyizwi lenyuka ngempande okungukuthi uyimpande ukuqala kwesikhathi Qaphelani kodwa kuyilokho abakuvezayo okukutshela umehluko ngesithelo sabo uJesu wathi niyakubazi Umuntu wakawaki amagilebhisi ekhakasini ngisho nakuba ikhakasi lingaba khona impela emvini nomagilebhisi lokho kwakunokwenzeka kodwa isithelo siyokusho yini isithelo na izwi lesi isithelo senkathi yonyaka siyilokho-ke ukufundisa kwabo ukufundisa kwani na ukufundisa kwenkathi yonyaka ukuthi zikathisini imfundiso yomuntu imfundiso yehlelo kodwa noma izwi likankulunkulu lenkathi yonyaka na manje isikhathi sibaluleka masinyane kakhulu ukuthi besingahlala kulokho isikhathi eside kodwa ngileqiniso ukuthi nini enikhona lapha futhi ngileqiniso nakini enisesizweni sonke ningakubona ngizama ukunitshela khona ngoba asinakho ukuhlala kade kakhulu kukho kodwa ningase libone ukuthi icobo lufika phezu kwabangalungile abafundisi bamanga futhi lubabangele ukuba benze khona impela unkulunkulu abatshela ukuthi bangakwenzi kodwa bayokwenza noma yikanjani ngani na akukho abangakwenza yini okunye ikhakhasi elingaba yikho ngaphandle kokuba yikhakhasi na Akunendaba ukuthi imvula enhle ilifafaza kangakanani lifanele libe yikhakhazi yingaleso sizathu uJesu athi bayosondela kakhulu bekuyodukisa labakhethiwe impela okusezimpandeni uma kwakunokwenzeka kodwa kungenzeke futhi ukolo ungenze lutho ngaphandle kokuthi uthele ukolo yilokho kuphela ongakuthela Qaphelani kumbulani uNkulunkulu akasuye umqambi wenhlangano udevel ungumqambi wenhlangano ngikufakazisile lokho ngezwi emuva naphambili futhi ngiphindaphinda ngizukungena kulokho kulukukusa Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazange atele abantu ndawonye kanjalo enze inhlangano amakhulu eminyaka emva kokufa komfundi wokugcina ngaphambi kokuba baze babe nenhlangano yokuqala yayihlale njalo yehluleka uma ingenjalo yini bhojila ndawonye zingathandani namhlanje Methodist Baptist Presbyterian Katolika nawonke na asiyilandeli ngani imisebenzi kaNkulunkulu khona-ke lonke ibandla lisentweni efanayo izwi na Lezo zinto ezehlukanisa umuntu ubuzalwane sikhele kakhulu kuNkulunkulu kunanoma sake saba njalo amabandla esikhuluma ngawo manje siyatshela ukuthi zonke izinto ezindala zenzeka ukuba zibe yizibonelo ekufundiseni kwethu ukusola ukuyala ukuthi zonke izinto ezindala zeTestamente elidala zenzeka zaba yisithunzi ukubona ukuthi kuyoba njani eTestamenteni elisha osukwini lwethu. Njengoba nje uma ungakaze usibone isandla sakho futhi wabheka phezulu futhi wabona isithunzi obondeni njengesandla sami singaba njalo ekukhanyeni. Uma sineminwe emihlanu lapha esithunzini, uma isithunzi futhi uhambise izandla zakho ziye phambili, siyisona ngokwangempela, ziyenga sesithunzini, sifanele siye eminweni emihlanu. Njengoba iBhayibheli lisitshela ukuthi iTestamente elidala liyisithunzi, umfanekiso wezinto ezintsha noma izinto ezazizofika, kungesizo izinto uqobo ezikhona, kodwa yisithunzi, umfanekiso wezinto ezizayo. Asibuyele muva futhi sibone uma lento yake yabakhona kunoma yimuphi omunye onyaka. Niyavumana ngakho sizokwazi ukufakazisa lokhu emuva naphambili ngezwi, hayi ngomqondo wendoda ethize, umcabango othile ongenabo ufakazi. Angikhathali ukuthi ingubani noma yiyiphi enye indoda qobo lwami kumbe noma ngubani omunye, uma ingakhulumi ngokomthetho nabaprofethi akukho kukhanya kuyo. Niyabo, yilokho kwashiwo iBhayibheli, onke amazwi omuntu mawabe ngamanga awami abe liqiniso, kungakhathaleki ukuthi ungubani. Manje asibuyele muva futhi sitshele ukuthi ngabe lokhu kwake kwenzeka yini ukusikhombisa isibonelo. Besingabuyele muva ngale manje incwadini ka-Exodus futhi sikhulume ngesimilo esibizwa ngoMose owayengumprofethi ogcotshiweyo ethunywe nguNkulunkulu enezwi likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu yesizukulwane sakhe. Njengoba izwi likaNkulunkulu lihlala njalo lihamba ngokuqhubeka, wathi akenzanga lutho waze walembula kubaprofethi bakhe kuqala, wase yakwenza-ke. Ehhe, manje angeke aqambe amanga abe nguNkulunkulu. Ngabo mnumzane, kufanele ahlale eqinisile, akukho manga kuye ungu, futhi angeke iguqule uma ekwenza khona-ke akazuye uNkulunkulu. Wenze iphutha, kufanele abe ngongenasiphelo, futhi ongenasiphelo angelenze iphutha. Niyabo, ngakho noma yini uNkulunkulu uNkulunkulu ayishoyo lokho kungokuqinisile phakade. Niyabo, futhi wethembisa lokho. Ngakho bhekisisa, akukho ndawo eBhayibhelini ngaphandle uma kulandela ngokuqhubeka kukho ngqo. Manje uNkulunkulu wayekade ethembise u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayizoba ngumfokazi ezweni lezizwe iminyaka engamakhulu amane, uyobeke eseyikhipha ngesandla esikhulu esinegunya namandla, aveze izibonakaliso zakhe nezimangaliso phakathi kwabantu ababehlala nabo. Isikhathi sesethembiso sasondela, abantu base bekhohliwe ngaso, babenabafarisi abasaduzi nokunye amahlelo. Kodwa khona manjalo nakho kufika uNkulunkulu yedwa futhi wadonsa lapho, wakhipha wadeda kunoma yimuphi wabo. uNkulunkulu akakaze kunoma yiluphi usuku noma kunoma yisiphi isikhathi ake abize umprofethi ovela ehlelweni. Qhabo mnumzane, usonteke kakhulu, wayengenakukwenza, wayeyofanele ahlale nalelo hlelo. UMose indoda eyayithunywe ivele kuNkulunkulu inezwi likaNkulunkulu, futhi uhambo weni lwayo ithatha u-Israyeli Musa ezweni lesethembiso, inamathele emyalweni kaNkulunkulu, yahlangana nomunye umprofethi, omunye ocotshiweyo owayenogcobo loqobo lukamoya ongcwele ofanayo loluphezulu kukaMose. Kunjalo wayengumprofethi, umoya ongcwele wawuphezu kwale ndoda, igama layo kwakungubhalamu, sonke simjwayele. Awu, zona impela izinto okufanayo, izinto indoda eyazisho kusenzeka cishe eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nesishiyagalombili edlula. Unjengezimpondo zenyathi, wo Israyeli, okubusisayo uyakubusiswa, okuqalekisayo uyakuqalekiswa, ukuqina kwakho nokuba namandla alunge kangaka amathende akho. Wo Jakobe, niyabo, wayengenakuzisiza, ufika lapho ehlosile enhlizweni yakhe uzoqalekisa abantu. Oh, nina bafundisi babange, nilalelela amathephu yonke le minyaka futhi nibone uNkulunkulu eqinisa khona impela kusho, futhi nihlale endaweni yenu elifundela kuyo, futhi niyazi ukuthi kuliqiniso, futhi ngenxa yemehluko yenu yehlelo niphikisana nawo, futhi nitshele abantu benu ukuthi awanjalo. Maye kini, isikhathi senu sesisondele kakhulu.
Balaam, anointed with the same spirit that was
uBhalamu ecotshwe ngomoya ofanayo ophezu kukaMose. Kwakuyini umehluko na? Ukufundisa kukaMose kwakuphelele. IBhayibheli lasho lapha kuPetru wesibili ukuthi kwakungukufundisa kukaBhalamu. U-Israyeli akwebukela uNkulunkulu angazange athethelele. Isono esingena kuthethelelwa akukho namunye wabo owasindiswayo. Nakubaba bephumile bephansi kwezibusiso zikaNkulunkulu, futhi besibonile isandla sikaNkulunkulu siyahambanga lo mprofethi onamandla, futhi besibonile impela siqinisekiswa nguNkulunkulu. Futhi ngoba omunye umprofethi ungena nokufundisa okuphambene, futhi waphikisana noMose, futhi wazama ukufakazisa kubantu ukuthi uMose wayenephutha. Futhi uDathani, uKora nabaningi babo bavumelana naye, futhi bafundisa abantwana bako-Israyeli ukuba baphinge, ukuba balandele inhlangano yakhe ukuthi zonke ziyafana. Noma ngabe ziyi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian noma ama-Pentecostal nokunye, zonke ziyafana. Asifani, ningabantu abehlukanisiwe, abangcwele enkosini, abazinikele ezwini nomoya kaNkulunkulu. Ukuthela isithelo sasethembiso sakhe salolu suku, futhi anisibo ababo. Ngiyazi lokho kuqine kabi, kodwa lelo yiqiniso ngokufanayo nje. Bazinikele kukhonzeni kuloli izinsuku zokugcina. Phumani kukho. Manje ukufundisa kukaBhalamu, hayi iziprofethi zikaBhalamu, leso sasilungile, lowo kwakunguNkulunkulu. Bangakikho kukholwayo lokho na, isiprofethi sikaBhalamu sasiqinisile impela, ngoba kukho okunye ayengakukhuluma, ugcobo lukaNkulunkulu, akukho okunye olwalungakukhuluma, futhi uNkulunkulu wakuqinisekisa ngokufakazisa ukuthi kwakuyiqiniso, kodwa kwakungukufundisa kukaBhalamu. Manje qathanisa lokho noMathewu wamashumi amabili nane, amashumi amabili nane, abacotshiweyo, kodwa ukufundisa kwabo kungamanga. Ozikuzintathu nazo zonke izinto ezinjalo kuliphutha umpiki uKristu. Ngiyathemba imizwa yenu ayilimali, futhi ningakujikisi lokho, nivale lezo zincingo, futhi ningasukumi niphume. Hlalani nje nithule, futhi asibone ukuthi umoya ongcwele ungeke yini usembulele khona, futhi ufakazise kithi uthi kodwa lokho noma yini nje oyikholwayo, hlala nje uthule ulalele, futhi cele uNkulunkulu avule inhliziyo yakho. Kwena-ke uzothola noma ngabe uyiva noma ikhakhasi, kumbe noma ngabe umi kuphi. Niyabo? Manje ngisho noJuda wamiselwa ngaphambili ekulahliweni, wahlala lapho phambi kukaJesu, noJesu wamtshela nguwe noma yini ozoyenza, futhi noma yini ofanele uyenze, hamba ukwenze masinya. Yena ekwazi ayekwenza, kodwa ngenxa yalezo zinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva nokuthandwa ngabantu, wathengisa ngenkosi uJesu Kristu. Umunye wabafundi bakhe, umgcini mafa webandla, uJesu wambiza ngomngane wakhe. Niyabo? IBhayibheli lathi wazalwa indodana yokulahlwa, njengokufanayo njengoba uJesu wazalwa indodana kaNkulunkulu. Badukise nabakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka. Qapheli sisane njengoba siqhubeka sifundisisa, sizothatha esinye isenzeko ngale encwadini yamakhosi. Kwakukhona umprofeti, futhi igama lakhe kwakunguMikhaya. Wayeyindodana kaImla, futhi wayengumprofeti, wayenguye. Futhi kwakukhona omunye umprofeti, inhloko yenhlangano yabaprofeti abacotshiweyo. IBhayibheli lathi babengabaprofeti ngokufanayo nje njengoba athi uBhalamu wayengumprofeti abacotshiweyo. Futhi kwakukhona omunye wabo kamalinguMikhaya owayecotshwe nguNkulunkulu, futhi wathunywa nguNkulunkulu enezwi likaNkulunkulu. Kwakukhona omunye uZedekiya owayecabanga ukuthi wayethunywe nguNkulunkulu, wayecotshwe ngokufa kuNkulunkulu, kodwa ukufundisa kwakhe kwakuphambene nezwi likaNkulunkulu. Kuvele oKristu bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu, badukisa abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Kapelani bobabili bobabili becotshiwe manje wawungatsho kanjani ukuthi imuphi owayeqinisile nosephutheni na kaphela ukuthi izwi lethembisani kuhabi umprofethi wayephambi kwakhe owayengu-Eliya omunye wabaprofethi abakhulu kunabo bonke bonyaka lowo kwakungumprofethi oqinisekisiwe lowo mprofethi oqinisekisiwe washo ukuthi ngoba u-Ahabi enzele obubi ukuthi izinja zazizoxapha igazi lakhe wathatha ukuphila kukanabhoti nokuthi izinja zazizodla uJezebheli ne umzimba wakhe wawuzobanga umquba ebusweni bemihlabathi manje ungakubuzisa kanjani okuqalekiswe ngunkulunkulu na noma ungakuqalekisa kanjani njengoba kwasho ubhalamu unkulunkulu akubuzisile na niyabo kodwa laba baprofethi babeqotho kwakungekho kungabaza ngaphandle kokuthi babengamadoda alungileyo amadoda ahloniphekile ngokuba ukuba ngumprofethi kwa-israyeli ufanele uhlonipheke noma ngisho ukuba ngum-israyeli wawukhandwa ngamatshe uma ungenjalo babengamadoda ahloniphekile babengamadoda akhaliphile babengamadoda afundile babengabaqokiweyo baka-Ahabi besizwe uyakubona lokho dadewethu right abaqokiweyo besizwe benela kahle ekupha futhi manje lapho umikhaya ebona umbono wakhe wazi enhlizweni yakhe ukuthi izwi lalitheni kodwa wayefuna ukubona ukuthi umoya owawubuye wawuzothini ngakho bamtshela bathi uboshwa into efanayo neshiwoyi laba abanye abaprofethi futhi lapho wenza ngani uyoba siyokuthatha ungene enhlanganyelweni akungabazeki futhi yabo sizokwenza ube ngomunye wethu sizokuthatha sikubuyise sikufake ehlelweni lethu siyazi ungumprofethi kodwa uhlala njalo usho izinto ezicalekisayo uhlala njalo uqalekisa u-Ahabi manje uZedekiya indoda enduna uphapa noma wayeyini manje usisile u-Ahabi futhi wathi hamba ukweze manje yisho into efanayo imla ngani ungumfo ozihluphekelayo nje awunabandla cishe impela nhlobo futhi laba bafo unezigidi isizwe sonke singesabo manje yisho into efanayo njengoba benza ubone ukuthi uyokwenzani uyo lo mcebo wezwe ukhuluma nendoda engenjalo lapho ukuba ke kwakuthiwe likhona icalo ngalithola kuZedekiya Mikhaya na qabo sewake wambamba esesoleni na cha sewake wamuza qalekisa noma ubani na cha sewake wambamba edakiwe na cha ungaphikisana nemfundo yakhe na cha uyakholwa ukuthi iziqu zakhe zobudokotela zingamanga na cha uyakholwa ukuthi iPhD yakhe ilungile na impela ngomkhandlu wasesalitrini ngikholwa ukuthi yikho konke umkhandlu ngibona ukuthi kulungile hawu kodwa-ke awutsho inani ngani naye na ngoba usukile ezwini awu sizobane lamanqamu ngakho kodwa-ke njengo-Eliya umprofethi ngaphambi kwalokhu futhi uma ungumntwana kankulunkulu uzohlala nomprofethi waleli bhayibheli yizwi qaphele ihora inkathi yonyaka awu ukuba-ke uZedekiya uthi wo ngiyazi umprofethi wakusho lokho kodwa lokho kungokwesizukulwane esizayo lokho kungokwesikhathi eside ukusuka manje wathi lindani ngize ngibone umbono ovela kunkulunkulu ngizobese nginitshela-ke wathi kodwa-ke yisho into efanayo na wathi ngiyosho nje lokho unkulunkulu akushoyo lutho kunye futhi angikwazi ukwengeza izwi elilodwa kulo noma ngisuse izwi elilodwa kulo ngakho ngalobo busuku emkhulekweni inkosi yafika kuye ngombono waphuma ngokuso kulandelayo wathi kukhona abaprofethi ababili indoda enkulu kunawo wonke esizweni embuthweni wezempi nasebusweni besizwe kwakunguZedekiya wayengumprofethi oyinhloko ngasenkosini wayeyinhloko yabo bonke abanye abaprofethi ngenhlangano wenziwa yinhlangano yakhe inhloko yabo bonke mhlawumbe efunde ukubedlula bonke ofundiswe ukubedlula bonke ewufanele kakhulu umsebenzi futhi wayegcotshwe ngomoya ongcwele ngokuba ubizwe ngokuthi umprofethi impela hhayi nje umprofethi ojwayelekile wayengumprofethi ongumhebheru manje mqaphele uZedekiya wathi inkosi yakhuluma nami ngenzele lezi zimpondo zimbili zensimbi izifanekiso umprofethi ngokwejwayelekile unikeze izifanekiso yathi yenza lezi zimpondo zensimbi Mwengele wathi kimi, thatha lezi ugcobo olwangibusisa. Ungacabanga ukuthi kungokuphathelene nomhlatshelo, kodwa ukungena ephuzwini. Umoya ongcwele okhuluma ngezilimi ngami lowo ongiqinisekisile wathi thatha lezi zimpondo futhi ngalokhu utshele inkosi ukuthi iyakuqhubukusha iSiriya iphume iphele ezweni futhi ngiyayibuyisela izwe ngokomthetho elingelika-Israyeli ibandla. Mfowethu, lokho kuqavile impela cishe nje kube njengobhalamu wayesenhla lapha. Ubhalamu ngokukhuluma wayeqavile njengoba wayenjalo Mose. Umose inombolo eyiyo kaNkulunkulu yesikhombisa. Futhi ubhalamu wathi ngakheleni amalitshara ezikhombisa, imihlatshelo ezikhombisa ehlanzekileyo, izinkabi nezinqama eziyisikhombisa. Lokho kukhuluma ngokufika kwendodana kaNkulunkulu ngokuqavile wayeqinisile njenganoma yimuphi wabo. Futhi nangu uZedekiya eqinisile ngokuqavile nje ngokuba lelizwe lingelethu. Ngani? Lawo maSiriya namaFilisti ngapho esuthisa izisu zawo zabantwana bawo nokunina kunye. Isitha sethu ngokudla abantwana bethu ongenakho, kanti uNkulunkulu wasinika lelizwe. Futhi leyo impikiswano enhle ngiqagele wakumemezela kakhulu lokho phambi kuka-Israyeli, futhi bamemeza ngamandla abo onke. Manje ngikhuluma ngenamuhla manje, ngiyethemba niyangilandela konke ukumemeza ukumpongoloza. Niyamkhumbula uDavide ngesentela edlule na, niyabo nina ningaphandle lapho ezweni lomsakazo noma izwe lalokhu ukuchunywa kothelefoni, niwutholanga umlayezo ngesentela edlule. Qinisekani ukuthi niyawuthola. Ukuzama ukukhonza uNkulunkulu ngaphandle kokugcotshelwa ukukwenza akunendaba ukuthi kuqotshwe kangakanani, kuhle akwemukelwa nhlobo nguNkulunkulu, niyabo. Manje wayekhona lapha uZedekiya ecabanga ukuthi ukahle. Mikaya wathi ake ngibuze uNkulunkulu, ngakho uyehla ngobuso kulandelayo eno isho kanje inkosi wawuhlola umbono wakhe nezwi. Manje kuba wayethe kuZedekiya, uyazi yini ukuthi umprofethi weBhayibheli lapha wayethe kuyo kwenzekani kulo mfona? Kodwa hhayi ngalesi sikhathi, ngoba le ndoda eyindoda ehloniphekile iyazama, ningehluleka ukuthola lokhu. Uzama ukubuyisela ebandleni izinto ezingezibandla, uzama ukubuyisela impahla yalo, hayi izinto zomoya. Ukuba kwakungaba yizo, wayeyozama zamisa isizwe sonke njengoba kwenza u-Eliya. Kodwa ezama ukubanika izinto eziphathekayo. Sinempahla engeyethu, siyinhlangano enkulu, sisenta kuyo thina sonke. Nonke nina bantu, nina maprotestane, nonke nifanele nisijoyine, eh? Siyeza kulokho ezikhashaneni, konke ngabafowethu nodidewethu empeleni. Akusikho, akukaze futhi akusoze ngebandla likaNkulunkulu loqobo ngempela, kungeke. Qaphelani, wabona umbono futhi ngakho wathi, uNkulunkulu wakhuluma kimi. Manje bukani, indoda yayiqotho yathi, uthe yenza lezi zimpondo futhi kubhuka uye lapho phambi kwenkosi futhi uqhubukushe ngasentshonalanga. Kumbe noma ngayikuphi indlela izwe elalingakuyo lapho ababebikhona, qhubukushe futhi lokho kuyobangu isho kanje inkosi ukuthi izozuza ukunqoba bese ibuya ukunqoba kwebandla. Izobaxosha lokho kusondele impela, kunjalo na, kwakuyini indaba na? Nakukuza uMikaya edla wathi, manje nikeze isiprofetho sakho. Yenyuka, kodwa ngibone u-Israyeli enjengezimvu ezihlakazekile ezingenamelusi. Wewu, impela waphambana. Manje niyibandla, manje yiliphi eliqinisile na? Bobabili abaprofethi, indlela kuphela ongasho ngayo umehluko kubo ingukuthi kuhlole ngezwi. Wathi kutshela kanjani lokhu na? Wathi ngambona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi. Wathi ngabona wonke umkhandla umzungezile. Manje khumbulani, uZedekiya wayesanda kusho nje ukuthi wayebona uNkulunkulu futhi nomoya ofanayo. Ngambona uNkulunkulu wangitshela ukuba ngenze lezi zimpondo ngengensimbi, ngiphumele lapho, ngiqhubukushe izizwe eziphume lapha, ngokuba leli lingelethu. Abanye banilungele kulo, babeyokwenza ukuba babehlale ngono uNkulunkulu, babeyoba nalo lelo, kodwa badeda kuNkulunkulu. Injalo ke inhlangano ibandla linelungelo kulezi zinto kodwa nikhohlisiwe kulo ngoba nadede ezwini likaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu ugcobo ukuqinisekisa izwi lenkathi yonyaka ningehluleki ukuthola lo mlayezo. Qaphelani ukuthi kwenzekeni manje wathi ngambona uNkulunkulu uMikaya wambona ehleze sihleleni sobukhosi ezulwini umkhandlu wakhe wawumzungezile wathi ubani esingamthola ukuba ehle adukise u-Ahabi ukwenza amazwi ka-Eliya afezeke umprofethi wami owayeqinisekisiwe ngakhuluma ukuthi wayezofika futhi u-Eliya wayenezwi lami futhi amazulu nomhlaba kodlula kepha izwi lami alisoze lehluleke. Angikatshali ukuthi batshela ukuba yisimoteni kangakanani noma ukuthi batshela ukuba bahle kangakanani noma ukuthi batshela ukufundiswa kangakanani noma ukuthi bakhulu kangakanani amazwi ami awasoze ahluleke. Nomoya wamanga wakhuphuka uvele esogweni wawa ngamadolo awo futhi wathi uma nje uzongivumela ngingabanika ugcobo lwami ngibenze benze noma yiluphi uhlobo lwesibonakaliso noma isimangaliso inqobo nje uma ngibasusa izwini. Angeke aze azikisho ukuthi lelo yizwi lakho angeke alinake ngenxa yokuthandwa ngabantu. Mfowethu izikhathi asikaguquki mfowethu nevili yiqiniso lelo niyakhumbule yiqiniso lelo. Ngizokwehlela kuye ngimenze enze izinto ezifanayo bonke abanye ozenzayo ngizomenza ukuba profethe futhi akhuluma amanga. Kungaba kanjani amanga na ngoba kwakuphambene nezwi. Ngithathe noma imuphi wale miphaphathizo yamanga kungamanga kujize lokujize lokujize ngikatshala ukuthi kuzwakala kuyikho kanjani ukuthi bazama kangakanani ukuningisa kungamanga uma kuphambene nezwi likaNkulunkulu lalelihora lokho kunjalo impela. Wena wothi awo kwethu awo senza lokhu futhi senza lokhu futhi ibandla lethu liyile ndlela naleyo. Ngikatshala ukuthi liyini uma liphambene nezwi lilotshiweyo lalelihora kungamanga. Unkulunkulu akazi ukuzihlanganisa ngalutho nalo kunendaba ukuthi kuqotho kangakanani kufundiswe kangakanani kuhlakaniphe kangakanani kuzwakala kuliqiniso kangakanani kuzwakala kunomqondo kangakanani uma kuphambene nezwi lalelihora. Sizongena kulokho ngokuthe ukujula kancane emizuzwini embalwa isikhathi sisivumela uma singaphumeleli sizophinde sikucaphune futhi kulobo busuku. Qaphelani wayeqotshe indoda elungileyo akungabazeki futhi wathi kona-ke kungenjalo uMikaya wathi kuye hhayi ebusweni bakhe ngo kodwa amanye amazwi kuqotshwe ngomoya wamanga. Kungebe yinto yini lokho ukutshela umbhishobhi na kodwa ukwenzile futhi ngakho lo mbhishobhu wakhuphuka wayesethi ungeke usaphinde ube nenhlanganyelo futhi wambukile ebusweni wathi uyazi ukuthi ngiyindoda eqinisekisiweyo ibandla lami langenza inhloko yalo le nto ivoti elidumileyo labantu bakankulunkulu langenza lokhu. Inhlangano yami yangenza lokhu futhi uNkulunkulu wasinika lelizwe futhi uhlose ukuba libe ngelethu futhi ngino isho kanje iNkosi wamukula wayesethi umoya kaNkulunkulu wasuka waya ngaphi ngenkathi usuka kimi na. UMikaya wathi uzojola kolunyelo lezi zinsuku lapho eCalifornia isingaphansi kolwandle phandle ngaleya nazo zonke lezi zinto yabo uzobona ukuthi waya ngaphi lapho usuhlezi ematilongweni angaphakathi. Manje Ahabu uzothini na? Ngikhole umprofethi wami washo uma-ke nje ehlole izwi na niyabo akazange afune ukuzibona eqalekiswa ngizweni akazange afune ukuzibona eqalekiswa ngekho umuntu ofunayo. Futhi yami nhla mfowethu wenhlangano yileyo indaba ngawe ufuna ukucabanga ukuthi kahle kanti uyazi enhliziyweni yakho lapho upaphathiza usebenzisa igama likayise indodana umoya ongcwele uqamba amanga uyazi uma upret usho lezo zinto ozenzayo futhi uthathe ubufakazi bokuqala. Nazo zonke izinto ezinjalo unephutha ubufakazi bokuqala bungaba kanjani ngokukhuluma ngezilimi bese kuthi-ke ukhuluma ukuphambene nesethembiso sikaNkulunkulu kuleli hora na? Kungaba kanjani na awuzifuni iziqalekiso uyazifuna na kodwa lapha kulotshiwe kuyoba njalo lolo uphawu lwesilo kusondele kakhulu bekuyodukisa abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Sonke izibonakaliso, zonke izimangaliso, indoda ecetshiweyo, iziprofetho, yonke inhlobo yezinto eziqhubekayo, zonke izinhlobo zezibonakaliso, zonke izinhlobo zezimangaliso, uzowusho kanjani umehluko na? Qaphelisise izwi laleli hora. Ukuthatha kanjalo ke. Qaphelisise uMose ukuthi wayengamtshela kanjani uBhalamu. Qaphelisise uMikhaya lapha. Sazi kanjani ukuthi wayeqinisile na izwi phambi kakhe. Lalikuprofethile lokho ngu-Ahabi. Futhi izwi phambi kwethu laziprofetha lezi zinto. Izinhlangano zalolu suku nalesi siqalekiso phezu kwazo nezinto ezazizokwenzeka ngebandla lakhe eligcotshwe ngokweqiniso lizoba nezwi umlobokazi izwi. Naku la sikhona, naku namhlanje njengoba kwakunjalo nje ngalo nkathi. Iphepheli lathi ngomlomo wabofakazi ababili noma abathathu onke amazwi mawaqiniswe. Ngikhulume ngoBhalamu, ngikhulume ngoBhalamu nangoMose, futhi ngikhulume manje ngoMikhaya noZedekiya. Manje ngizonikeza omunye futhi okungukuthi kukhona amakhulu abo, kodwa omunye futhi ukwenza ofakazi abathathu. Ngilohide lonke lwabo ababhalwe phansi lapha, kodwa ukonge isikhathi. UJeremia owayengoqinisekisiweyo umxoshwa, kodwa umprofethi oqinisekisiweyo kaNkulunkulu, bayizonde indoda. Baphosa Andre isitshalo esivuthwe ngokweqile kuye, nakho konke okunye, futhi wabeka isiqalekiso phezu kwabo nezinto ayezenzile, futhi wakubeka phandle lapho ezinhlangothini zakhe nezinto, futhi wanikeza izibonakaliso ukuthi uIsrayeli wayesephutheni. Wonke umprofethi, umprofethi oqiniso sewake waphakama ezweni, waziqalekisa lezi zinhlangano ezingamahlelo ebandla, bekungaguquka kanjani ngoNkulunkulu ongaguquki na? Umoya ongcwele ungumprofethi waleli hora, yena eqinisekise izwi lakhe elifakazela. Umoya ongcwele wawungumprofethi wehora likaMose. Umoya ongcwele wawungumprofethi wehora likaMikhaya. Umoya ongcwele waloba izwi, uyafika uqinise izwi. Manje kwenzekani ezikhathini zikaMikhaya na? U-Ahabi wabulawa, nezinja zaxapha igazi lakhe ngokwezwi likaNkulunkulu. Nonke nina bafundisi bamanga, usho kanjalo uNkulunkulu ngelingilangani yokuvuna nikutshalayo, nina bahole bayizimpumputhe bezimpumputhe. Angithukuthele, ngitshele iqiniso nje, futhi bengingeke ngikusho lokhu ukuba phezulu lapha kulelo kamelo, ukuba umoya ongcwele ubengashongo ukusho ngaleyo ndlela. Sengake ngalitshela yini noma yini eliphutha ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akufakazise ukuthi kuliqiniso na? Phaphamani bazalwane bami ngaphambi kokuba isikhathi sedlule kakhulu. Kodwa ake ngisho lokhu, belingaphaphama kanjani iva libe yikhakhasi lapho lamisela ngaphambili kulokho na? Bebengahlileka kanjani abakhethiweyo ukukubona na, ngoba ukhethelwe ukukubona? Konke ubaba ngiphe khona kuyoza kwasho uJesu, kodwa akekho kubo ongeza ngaphandle uma ekuphe mina ngaphambi kokusekela kwezwe. Ngenkathi amagama abo lalotshwa encwadini yokuphila yewundlu, hhayi kumphathi isifundo ebandla, kodwa encwadini, incwadi yokuphila yewundlu. Qaphelani, uJeremia wasukuma wama, waqinisekiswa phambi kwabantu, nokho bamzonda. Futhi ngakho baphuma benza ijoka, wakwenza wayeseligaxa entanyeni yakhe, wasehamba phambi kwabantu. Bathi, oh, singabantu abakhulu bakaNkulunkulu, ngani singu-Israyeli, sikotho kakhulu esinagogeni lethu. Sibakhona njalo ngesonto, thina sinikela ngemihlatshelo futhi sikhokha nemali yethu. Angakwazi kanjani uNebukadnezari ukuba aze abambe izinto ezingcwele zikaNkulunkulu na? Hey, izolo zethu zazikwenzile. UNkulunkulu wathi, uma niyogcina imiyalo yami angiyikukwenza lokhu, kodwa uma ningakwenzi kuza kini. Kunjalo impela kusafana, gcinani imiyalo yakhe, izwi lakhe lehora alethembisayo. Manje qaphelani, manje uJeremia ngentando kaNkulunkulu, umprofethi oqinisekisiweyo, nakuba wayezondwa, bonke babezondwa ezinsukwini zabo. Benza izinto ezinqaba kakhulu eziphambene nehlelo langalelo langa, bonke bamzonda, ngisho namakhosi nakho konke okunye. Ngakho wagaxa ijoka entangeni yakhe, wayesethisho kanje, inkosi nizoba sezansi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa, ngoba wayenokuqonda kuvele ezwini likaNkulunkulu iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Kwase kuthi uHananiya, uHananiya ngiqagele nilibiza ngokuthi Hannah,
a prophet amongst the people.
Wanani, umprofeti pakati kwa bantu, wenyuka, wali susa ichoka itangeni ka Jeremia, wale pula. Kutu hati, hey, sikulu pakati kwa bantu, nebo, kanti, waye kuluma, ukupambene nezu lika kulungunu. Futi wati, eminyaka ni mibili, bazo buya, isho kanje inkosi. Ababila ba profeti abakuchi weyo, wawunja numetuko kubo na, umunye, wabano, kukuluma izwi, umunye, wayenge nako, uJeremia wati, amen. Pambi kwa wonke malunga nebandla wonke Israeli yabo wayefuna ukutshengisa ukuthi wayengaba mkhulu njengaye nje uJeremia uyaza bakuthandi empeleni ngakho ngingumprofeti nami ngingumprofeti kakhulu kunanjengoba uhuye wena ngoba wena uprofeti amanga ngitshela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bazobanga phansi kwento ethize nethize na
But you'll be there just the same.
Yiloko bakushoya namuhla kodwa niyoba lapho ngokufanayo nje njengebandla niqalekisiwe ngeziqalekiso nonke ninamabandla amahlelo nibambelele esikweni lawo lo muntu esikundleni sezwi likaNkulunkulu niqalekisiwe nguNkulunkulu Manje qaphelane nangu Eza uHananiya uyalihlutula leli joke etengene yakhe izifanekiso zikaNkulunkulu walephula wayesethi isho kanje inkosi eminyakeni mibili baya kubuya yenzela ukubukiza nje ngingusibanibani ngoba wamaphakathi wayengumprofeti wenhlangano uJeremia waye indoda yasehlane eyayiziphilela yodwa waprofetha ububi ngabo ngazo zonke isikhathi ngoba babebabi Kuthi le ndoda yayibatshela woni kahle inqobo nje uma kukona lapho eningo wakhona inqobo nje uma ningo Israyeli lokho kuphela ukuthi ngekayo niyabona nina thina uNkulunkulu akazi ukukwenza lokho ngiyazi kukhona kuncane okwenzeke lapha kodwa ningashaqeki ningesabi Oh mfowethu basaphila namuhla ningakhathazeki konke kulungile konke siyakulawula siyibandla ningakucabangi lokho ya Ngakho wathi konke kulungile bazobuya eminyakeni emibili leyo nto encane yenzekile akusiyo into engejwelekile sinakho lokho ukuba uNebukadnezari enyukele lapha nje kodwa uNkulunkulu wethu uzokunakekela konke lokhu kodwa izwila lithe babeyoba lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa size sishabalale leso sizukulwane nesinye isizukulwane iminyaka engamashumi amane yisizukulwane lokhu kuzocishe kube yisizukulwane ezimbili isezansi ngaleya ukuthi Jeremia wakusho ngokwezi likaNkulunkulu Wananiya wakwephula lokho uJeremia wathi kulungile amen kodwa Hananiya azikhumbule lokho sobabili singabaprofeti singabefundisi kuthi ngisho lokhu kuwe mfowethu azikhumbule ukuthi bekukhona abaprofeti ngaphambi kwethu futhi baprofeti abamelana nemibuzo futhi baprofeti abamelana nezinto ezithize Kodwa kumbula lapho umprofeti esho noma yini ufanele aprofete ngokwezwi njengoMikhaya noMose nabobonke abanye kufanele kube ngokwezwi uma kungenjalo khona ke khumbula ukuthi kwenzekani khona ke uHananiya ulaka lwakhe lokulunga lwaqubuka nginguHananiya akungabazeki umprofeti enkosi futhi ngithi iminyaka emibili ngamanye amazwi angikhathali ukuthi izwi lithini ugcobo lwakhe ngithi iminyaka emibili bayobuya uJeremia wasuka waphuma phambi kwakhe waphuma wayesethi inkosi angikajali ukuthi yena utheni ngisakholwa futhi ngiyazi ukuthi izwi lisho njalo ngizohlala ngeqiniso kuwe angizukudukiswa nguye uNkulunkulu wathi hamba umtshele uHananiya ngizolenza ngensimbi ijoka lilandelayo futhi ngoba wenza lokho wasuswa ebusweni bomhlaba uHananiya wasuswa ngawo lowo nyaka Nazo izibonelo zethu abaprofeti bobabili kuningi kakhulu obekungashiwo futhi kukhulunywe ngakho kulesi sikhathi kodwa aqaphelisisani uJesu wakusho ukuthi kulesi sikhathi sokuphela futhi imimoya emibili iyosondelana ngempela futhi ngabe kunjalo na manje aqaphelani iyosondela ukwedlula lowo owawuyikho Lezi zikathi sokuphela ho bantwana uNkulunkulu siyawukele kuze uyoze ngisho ube yiwe impela uyoze udukise nabakhethi weyimpela uma kwakunokwenzeka manje ukwenza kanjani sakwehlukanisa kanjani ngalezo zinsuku na uzowehlukanisa kanjani namhlanje na indlela efanayo dlala nezwi uJesu Kristu nguye ezele namuhla naphakade manje unyakekeleni wonke lo mlayezo futhi lapho nilalela ithepu ngisho mhlambe ngiyobe sengihambile ngelinye ilanga uma inkosi siqedile ngami lapha emhlabeni niyobuyeni ithathisele ku Uwo lo lalelani iphimbo lami enginitshela khona
If he takes me before his coming just remember
Uma ingithatha ngaphambi kokufika kwayo, kumbulani nje, ngikhulume kini egameni lenkosi, ngezwi lenkosi, yebo. Kapelani, sendelane kakhulu ukuthi iyodukisa abakhethiwayo uma kwakunokwenzeka, izokwenza izibonakaliso ezifanayo, izimangaliso ezifanayo, ngomoyo ofanayo, ngabe kunjalo na? Njengoba nje abaprofethi wayenjalo esisanda kukhuluma ngabo abaprofethi manje futhi kulotshiwe asivule kukho kwalokhu uma nifuna uTimoteyo wesibili isahluko sesithathu singakushiyi lokhu futhi angifuni ngibuka kulelo washi lasedongeni phezulu lapho futhi ngifuna kuyeka inqwaba yakho futhi angicabanga ukuthi singafanele sikwenze manje niyabo qaphelani nje uma ngimi lapha ngijuluka njengoba nginjalo niyabo kodwa ngiyajabula futhi ngiyazi ukuthi lokhu kuliqiniso uTimoteyo wesibili isahluko sesithathu ivesi lesishiyagalombili
The man who said, if an angel comes from heaven and speaks any other
Paulu, indoda yathi, uma ingelosi evela ezulwini futhi ikhulume noma yiliphi elinye izwi kini kunalelo engilishilo, mayibe ngaqalekisiweyo. Manje ingelosi yehla, labo ngabaseThessalonika besibili, oh ngiyaxolisa. Qaphelani kuTimoteyo wesibili, isahluko sesithathu, ivesi lesishiyagalombili. Qaphelisisani uPawulu ekhuluma manje. Asiqale cishe ngele, asiqale kuqaleni kwevesi, futhi lalelani manje ngokusondele impela. Wena uneBhayibheli lakho, funda kanye nami, wena ongenalo iBhayibheli lakho, lalelisisa Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina. Kudwebele lokho izinsuku zokugcina kuzokwenzeka ngaleso sikhathi kuza kuvela izikhathi ezinzima sikuso ngokuba abantu baza kubanga abazithandayo nabathanda imali nabazigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisayo bukani lesi sigejane sinaso namhlanje sibolile ngishona sendodeni phandle emgwaqeni insizwa bedonsele izinwele zabo zehlele esiphongweni sabo sengathi kunemiyeko njengowesifazane inhlanekezelo abasesodoma nike nafunda kulo nyaka iReader's Digest yale nyanga na yathi abantu basebelika onyakeni ophakathi ngicabanga ukuthi kwakuyiyo phakathi kwamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu eminyaka obudala sekuvele kusesimu weni sobudala buphakathi kwendima yempilo baphelile babolile isayense isho lokho ukuthi indoda isebuti aleni bayo buphakathi kwendima yempilo nowesifazane ngenkathi nokho bese lapha phansi emashumi amabili umzimba wabo usubole kabi futhi wanikelwa ekungcoleni Oh Melika ubethanda kangakanani uNkulunkulu kunifukamela kepha manje ihola lenu selifikile niholela umhlabi ekungcoleni Nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisayo nabangenalo uthando akukho ngisho uthando lweqiniso komunye nomunye indoda kumfazi umfazi endodeni akukho ngisho naluthando ukungcola ngokocansi nabangena kuthuliswa nabahlebi nabangazithibi nabangena bumnene nabazonda abalungileyo ngamanye amazwi uthi ninazi kejane sebagenqile abangcwele omunye wabuze ngelikilanga ngokwenyukela lapha ebandleni wathi ungenyukeli lapho okuyikho nje kuphela isigejane esikhulu somsindo nokuqhubeka niyabo abakhapheli balabo nabakhapheli nabanamawala nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu wena uthi mfoti Branham lokho ngamakhomanisi lithini ivesi lilandelayo na nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha ini amandla akho bewaphika izwi uJesu Kristu onguyezo lalamuhla naphakade ubonakalisiweyo isiyethembiso sosuku njengohananiya impela nje njengozedekiya impela nje njengobhalamu impela nje kuqhubeke kuye emuva abanye abaprofethi bamanga Nabanesimo sekumesaba uNkulunkulu abagcotshiweyo niyabo Nabanesimo abagcotshiweyo abefundisi ababekiweyo Nabanesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha bephika ukuthi unguye izolo namuhla na bephika izwi lakhe Bamphika kanjani uJesu ngalolo suku na ubani abamphikayo ngenkathi bephika uJesu na izwi babengabakholwayo bafundisa iBhayibhelini labo kepha baliphika izwi losuku lwamanje
What are they today? Same thing anointed
bayini namuhla na into efanayo abaqotshiweyo beshumayela ivangeli lepentekoste kepha bephika isethembiso sosuku lwamanje sezwini qinisekiswa ujesu kristu onguyezelo namuhla naphakade niyakubona na ngokuba lolu hlobo olunyonyobela ezindlini behola besifazane abasindwe yisono beqhutshwa yizinkanuko eziyinhlobonhlobo amaphathi ethu okuthunga nokwethu okuthize nokuthize othize afike ngapha ezama ukuhumusha izwi ngokungesikho futhi eshe lokhu kulungile konke dadewethu kuwe ukuba ube nezinelo ezifishane ungasinaki lesi so sithutha niyabo noma uma ugqoka lokhu akusikho lokho yilokho okuphuma enhliziyweni yomuntu okumngcolisayo niyabo futhi uyaqonde yini ukuthi ugcotshwe ngomubi onenkanuko umoya ongcolileyo na qaphela ungahle ucule khwaye nezinwele ezifishane kodwa unomoya omubi lokho kuphambene nezwi kunjalo yilokho ibhayibheli elakushoyo futhi wena othe awu ngigqoke izigindi akungilahli yilowo nalowo uma wesifazane egqoke ingubo engeyo wesilisa kuyizinengiso ebusweni bukankulunkulu unkulunkulu engagoqukiyo washo lokho o izinto eziningi kabi besingedlula kanjani kukho njena isikhathi sethu besiyobaleka kodwa nazi ngokwanele ukwazi ukuthi yikuphi okuyikho nokungesikho futhi ngingabenza kanjani bakwenze na ngingakwenza kanjani na uthi awu yini impongolozelayo na ngingufakazi obelele nawe ngelinye ilanga ngosuku lokwahlulelwa awuyikuba nalo ikhona eyongena kulo wayengakumisa kanjani bikhaya lokho na angakwenza kanjani umose bembeza ezama ukukumisa na lojoshua nabo begijima phakathi kwabantu na nolevi wahosha inkemba yakhe futhi wababulala ngisho na bahamba baqhubeka ngokufanayo nje kubikezelwe ukuthi bazokwenza futhi bazokwenza ngokubanga isho kanje inkosi bazokwenza ucabanga ukuthi ukubekwa kwabo kuyoke kubhidlike ihlelo labo libuyele ezwini na kuisho kanje inkosi bangeke ngabe bayohamba bangene kumphika uKristu na impela kuisho kanje inkosi bayongena ngakho pho uthini ngakho na ngifanele ngibe ngufakazi kanjalo nani nonke makholwa qaphelani abesifazane bayiziwule abasindwa yizinkanuko eziyinhlobonhlobo awu bonke abanye besifazane bayakwenza abaprofethi bamanga manje lalelani abaprofethi bamanga engikhuluma ngabo manje bazokwenza njani osukwini lokugcina na behola besifazane abayiziwula beqhutshwa yizinkanuko eziyinhlobonhlobo awu ngiyabazi bonke abanye besifazane kulungile ukuqhubeka bengingathini ngaphambi nje kwaloko okukhulu okwenzekayo lapho eCalifornia na nginabantu lapha eLos Angeles njalo ngonyaka lapho ngibuya bayanda besifazane abapungule izinwele nendoda ezenze sitabane kunanoma bekunjalo ekuqaleni abashumayeli abaningi abahamba bangene enhlanganweni aninazaba uma imisebenzi yamandla yayenziwe eSodoma neGomora yenziwe kini ngabe limi nanamuhla Now who calls yourself Oh, Capernaume, wena uzibiza ngegama lezingelosi, Los Angeles. Niyabona ukuthi kwenzekani na? Ukonde ngophansi lwandle, nini na angazi ukuthi lizohamba nini, kodwa liyahamba. Mina bantu abasha uma ngingaliboni ngosuku lwami, qaphela selihambile. Befunda njalo bengeke bakwazi ukufika kulazini iqiniso. Manje nakho kushaqisayo nansi ingxenye eshaqisayo lalelani lokhu njengojeni nojembre bamelana nomose kanjalo laba bamelana neqiniso abantu abonakele izingqondo abehluleka enkolweni eyake yanikezwa abangcwele ngusobala enkolweni futhi uyakuphendula inkolo yawobaba noma abantwana ibuyele kobaba abehluleka enkolweni ha niyazi ukuthi hluleka kuchaza ukuthini na uma unebhayibheli Scofield ukhona u-H lapho khona phezulu lapho kuthi ukuhlubuka ukuhlubuka kuyilokho-ke manje umzuzu nje ngifuna ukubheka ukuthi ize lapha ngicabanga ukuthi lokhu ngikubhale kahle phansi anginaso iqiniseko kodwa ngifuna ukukusho futhi ngikubheke ngaphambi kokuba ngikusho manje umzuzu owodwa nje izehluleki eqinisweni enkolweni inkolo yinye kuphela inkolo kunjalo enkolweni izehluleki Manje ngifuna ukufunda uLuka weshumi nesishiyagalombili umzuzu nje. Awu, ungakubhala phansi, awudingi ukufunda. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Wathi kwakukhona emzini othile uMahluleli owayengamesaba uNkulunkulu futhi akanaki muntu. Kulowo muzi ofanayo kwakukhona futhi umfelokazi weza kuye ethi ngizwele esitheni sami. Kwaba yesikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe, nakuba ngingamesaba uNkulunkulu nginganaki muntu. Nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiya kumzwela funa angiqede ngokuza kwakhe. Yayisithi iNkosi, yizwani okushiwo nguMahluleli ongalungile. uNkulunkulu akayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe okhala kuye imini nobusuku kuye ababekezelele na? Ngithi kini, uza kubezwela masinyane. Nokho lapho ifika indoda nomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? Manje yilowo-ke umbuzo nakho lapho ebengifuna kufika khona esabulelo seshumi. Sizongena kukho emizuzwini embalwa nelinye ivesi lombhalo. Bhekisela wathi, ngezinsuku zomlayezo wengelosi yesikhombisa imfihlakalo kaNkulunkulu ibiyofanele ukuba isifeziwe. Nanku umbuzo ungukuthi, uma ulandela ngalowo muqa kuleli hora, ngabe kuyofezwa na? Ngiyokuthola ukukholwa na? Ngabe uMalakhi wesine uyogcwaliseka ngalesi sikhathi? Kubuyisele ukukholwa kwabantwana, kubuyele enkolweni yawobaba okokuqala. Izwi na, niyabo? Izehluleki oJeni noJambre lapho bemelana. Manje futhi lalelani uTimotheo wesibili isithathu isishiyagalombili. NjengoJeni bamelana noMose futhi ngezinsuku zokugcina lezi zehluleki ezifanayo zaziyofika. Manje niyabona lapho elisho khona lapha belesimo sokubesaba uNkulunkulu abagcotshiweyo. Manje ake nje sibuyele emuva bese kufunda uma usufika ekhaya, ukuze ngikwazi ukuqeda lokhu kulokhu kuza. Uma ngingahle ngikwazi izehluleki hayi izehluleki ekuhlaleni bakahle indoda ephucuzekile. Manje kaphelani ngekathi uMose ehlele eGibhithe enomlayezo kayisho kanje iNkosi, futhi waqinisekiswa wabiza u-Israyeli okwakungabantu hayi ibandla. U-Israyeli wayengabantu abazange babe yibandla. Kusobala igama ibandla lichaza babizelwe ngaphandle, babengabantu bakaNkulunkulu. Kwathi-ke sebegcotshwa phansi kwezwi futhi babizelwa ngaphandle, baba yibandla likaNkulunkulu. Baseke behlubuka ngoba abalikholwanga izwi likaNkulunkulu futhi balalela umprofethi wamanga. Ngiyethemba lokho kuyazika. U-Israyeli engabantu bakaNkulunkulu waphuma ephansi kwesandla sikaNkulunkulu egcotshwe ngezwi ngamandla kaNkulunkulu. Bazibone izibonakaliso nezimanga zikaNkulunkulu. Kwasekuthi-ke lapho uNkulunkulu eqhubeka nabo, wangena umprofethi wamanga ogcotshiweyo futhi wafundisa into ethize phambene ezwini elingeni lokuqala likaNkulunkulu ababelizwile, futhi bonke babhubha ehlane ngaphandle kwabantu abathathu. Manje kubambeni, njengoba kwenzeka elikaNowa lapho kwasindiswa khona imiphefumulo eyisishiyagalombili ngamanzi, kuyakuba njalo kufika kwendodana yomuntu. Njengoba kwenzeka emihleni kaLothi lapho kwaphuma abathathu eSodoma, kuyakuba njalo ngesikhathi indodana yomuntu eyakwembulwa ngaso. Ngicaphula umbhalo kuphela, izwi leNkosi kungukuthi kuzodlula amazulu nomhlaba kuyoba yidlazana. Qaphelani lapha uMose wehlela ku-Aroni. UMose wayezoba nguNkulunkulu. UNkulunkulu wamtshela ukuba abe nguNkulunkulu. Wathi, wena yiba nguNkulunkulu bese uyekela u-Aroni umfowenu abe ngumprofethi wakho. Faka amazwi emlonyeni wakhe uma ungakwazi ukukhuluma kahle. Wathi, kepha ngubani owenza umuntu abe yisimungulu na? Ngubani owenza umuntu akhulume na? Kwenziwa yiNkosi. Wayesehamba ehlela lapho, wenzani na? Wenza isiliqiniso nesilungile sibonakaliso uNkulunkulu amtshela ukuba senze uNkulunkulu amtshela ukuba hamba uphonse induku yakho phansi wayicosha futhi yayinyoka wayicosha yaphenduka induku wathi hamba wenze lokho phambi kukaFaro bese uthi isho kanje inkosi uthi lapho uFaro ekubone lokho sithi ngani icebo lokuphamba labalumbi elishibhile kangaka pho wathi akukho lutho kulo kungukufunda ingqondo noma okunye uyazi sinabafu enhlanganweni yethu bangeza into efanayo woza lapha bishop usibanibane futhi wena phuma uze lapha sinabo abangenza into efanayo lowo kwakungusathane ekhuluma ngofaro lowo kwakunguNkulunkulu ekhuluma ngomose kodwa qaphela lowo mfo ophumayo ojeni nojambe baphuma beza phambi kukamose futhi obala phambi kwabantu futhi benza zonke izibonakaliso umose ayengasenza bayodukisa labakhethiweyo uma kwakunokwenzeka kunjalo na benza into efanayo umose ayenzayo niyakuthola na manje khumbulani kungu usho kanje umbhalo ukuthi kuzophinda futhi ezinsukwini zokugcina kwakuyini umehluko phakathi kukamose nojambre na umose wathi akuvele igazi emanzini nalaba abaprofethi bamanga bathi impela sifake igazi emanzini futhi kwenzeka ngakho mose wathi akufika amazenze wayekutholaphi na kuvele kuNkulunkulu ngqoni yabo futhi wenzani na wathi awu impela singawaletha amazenze futhi bakwenza noma yisiphi isibonakaliso mose ayengasenza babengasenza futhi kumbulali kugcineni engqondweni lokho siyeza kukho emva kwesikashana bangenza noma yini abanye babo abangayenza kodwa bangeke bahlala nezwi manje qaphelani bakwenza kodwa umose umprofethi othunywe ngokweqiniso evela kuNkulunkulu eyalwe nguNkulunkulu akazange aqophisane nabo athi lapha ningeke nakwenza lokho ningeke wavele wabayekela kanjalo nje wabayeka nje baqhubeka bangabaprofethi benhlangano kodwa waqhubeka umose wavele waqhubekela phambili nje walalela uNkulunkulu noma yini uNkulunkulu ayishoyo manje yenza lokhu umose wahamba wakwenza wenze into entsha ngenkathi bekwenza ngamunye wabo wayenomuzwa noma ukuthize nampa beza bakwenza futhi njengoba kwenza umose impela nje manje qaphela laba bafo baqhamuka ho nina bantu ningakugeji lokhu laba bajubuki abalingisi baqhamuka emva kokuba oweqiniso esehambe kuqala niyabo bafikele kulingisa niyabo bafanele udeveli akukho angakudala ungumhlanekezeli nje wokokuqala kuthi zini sana na ngukulunga kuhlanekezelwe yini ukuphinga na isenze silungileyo sihlanekezelwe yini amanga na iqiniso liphendukezelwe mhlanekezelo bukani uhelemiya inhlanekezelo yezwi lokuqala bukani ubhalamu inhlanekezelo yezwi lokuqala bukani uzedekiya inhlanekezelo yezwi lokuqala kuthi ibhayibheli lasho ukuthi laba bafo bayophuma emva kokuba umhlanekezeli noma ukuhlanekezela izwi lokuqala eliqinisekisiwe futhi lafakazela ukuthi liliqiniso yenza umsebenzi womvangeli kulelo khona ngaleya ufeze ngokugcwele inkonzo yakho ngokuba kuzoba nesikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi bebatshwa yizindlebe futhi baqhubeke futhi benze noma yini abafune kuyenza futhi konke kulungile sinezibonakaliso ezifanayo nezimanga futhi bayofulatheliswa eqinisweni balethwe ezinganekwaneni izifundiso ezingaphikiswa ukwazi kukamoya ongcwele kushaywa uvalo olushaya umphefumulo womuntu lapho ema ukuba cabange ukuthi kuyikho futhi kuzobala kanjani kuphambi kwethu ngqongo Imba, ukhiphe lelo tshele kumbi lapha bese ufunda isiqephu sephepha esifakwe phakathi lapho eminyakeni ngamashumi amathathu nantathu eyedlula ubone ukuthi wathini ngaleya ku 7th Street ngalokho kusangekathi kubekwa leli tshele kumbi manje kubhekisise bhekisisa phansi lapha emfuleni ngenkathi ngelosi yenkosi yehla ngesimo sensika yomlilo amakhulu amabandla noma abantu bebandla bemibezungeze usebe lokho eyakusho ubone ukuthi akufeze yini ubone ukuthi kwenzekeni ulukhuni kakhulu ngiyazi ukuthi kubukeka kulukhuni bazalwane phandle lapho kodwa yibhayibheli lasho uJesu washo qobo lwakhe bekuyodukisa nabakhethi wayo uma kwakunokwenzeka akukho ndlela macala wonke kukho abasoze bakwazi ukulibona uma kwakunokwenzeka nabakhethi wayo bebeyodukiswa yikho qaphelani laba bafo bakamuka emva kokuba ugcobo lweqiniso lukaNkulunkulu seluthunyelwe ngomprofeti wakhe weqiniso uMose futhi kwakuthi lapho uMose eyokwenza noma yini babeyo yilingisa manje futhi tete wethu ngileli ibandla lami uqobo nginelungelo lokushumayela lokho engikufunayo inqobo nje uma kuvele zwini likaNkulunkulu futhi angilahli nini abantu kodwa ake sihlelisise lokho kwesikhathi nehora siphila kulo manje ngibingelele umfowethu uRadele kuJunior Jackson nabanye phandle lapha amabandla akithi angabafowethu ngibakhohliwe esikhashane nezedule ngicabanga ukuthi baxhunyiwe ngotelefoni nikulokhu kuza futhi ngenxa yokungabi nandawo endlini yokukhonzela cabangani ngakho nje manje kumzuzu nje benze izibonakaliso ezifanayo nezenziwa nguMose Mose waletha amazeze bakulingisa futhi baletha amazeze niyabonga uNkulunkulu wathi mhla udla kuwonga lolo suku yafa Kusachana uyafika wayesethi impela nikufa niyohlakanipha nje ngokuthi exaxa niyobana enhlangano engcono engcono niyazi niyazi yonke into iyoba ngcono kini nibe nokukhanya kuningi niyabo inhlanekezelo nje bekufanele futhi kumbulani isha kanje inkosi ngokuba Timotheo wesibili sathiwo sesithathu verse leshumi neshiyaga lombili ukuthi ngezinsuku zokugcina ukuthi lo Jane lo Jambe bayoba semhlabeni Manje ngifuna niqaphele kukhona ababili babo niyabo abalingisi manje sizobuyela emuva eSodoma emva kwesikashana labo bobathathu sithole lezo zingelosi ezintathu ezehlayo futhi sibone ukulingisa nokunye nokunye niyabo sibone ukuthi yikuphi okuyikho nokungesikhona niyabo niyabo Qaphelani benze izibonakaliso ezifanayo kodwa qaphelani balingisa emva kokuba izwi leqiniso seligcotshiwe ngalowo weqiniso uNkulunkulu ayekade emthumele balandela ngokuvela kamuva angazi noma bezingacabanga yini umzuzu ukuthatha abantu ngesandla ezikhathini esingezinto esedlule cishe eminyakeni ngamashumi amabili eyedlule nesibonakaliso sakhonjiswa mfana kwaba khona eziningi izibonakaliso phezu kwazo zonke izinto futhi wonke umuntu omunye unakho esandleni sakhe sokudla omunye unakho esandleni sakhe sokunxele nomunye uyakuhogela niyabo zonke izinhlobo ze futhi angazi uNkulunkulu angeke angivumele nginitshele kulesi sikhathi ukuthi yikuphi ngempela okwakuliqiniso so kodwa ngelinilanga nizothola lokho nje kwakungokokuba ubula babo bube sobala lokho kwakungalungile ekuqaleni ngiyonitshela ngelinilanga uma inkosi ivuma Qaphelani benza izibonakaliso ezifanayo kodwa bazange qaphelani abazange bakwenze kwaze kwaba semva kokuba sekuphume izwi lokuqala kuqala ileyo ndlela uSathane enze ngayo imini yaseyideni ileyo ndlela enze ngayo sonke isikhathi ubani waprofeti kuqala na uMose ubani ofika enkundleni kuqala uMose noma uBhalamu na uMose ubani ofika enkundleni kuqala uJeremiah noma uHananiya na niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na Qaphelani bakopisha abalingisi benyama abaqotho becabanga ukuthi babenzela uNkulunkulu inkonzo njengoba kwenza uDavide ngevikele dlule kodwa ukulingisa kwenyama Ngisalindile umzuzu nje ngifuna nicabange phakathi kwalezi zindawo uma ngingakusho impela umoya ongcwele uzokwembula ikakhulukazi kwabakhethiweyo niyabo Ihlela lika Pharaoh lijisi nendoda engenza leyo nto efanayo futhi bakwenza nebo wakwenzelani uPharaoh lokhu na wakuvumelelani uNkulunkulu na wangakwenza kanjani uNkulunkulu kuthumela weqiniso umprofeti ecetshiweyo ezansi lapho ukwenza isibonakaliso phambi kukaPharaoh bese vumele ukukopisha kwehlelo kufike bese likukopisha phambi kwabantu na wayengamvumela kanjani umlingisi yasukume ukuba kwenze futhi yenze into efana nancamashi neyenziwe ngumoya kankulunkulu woqobo na niyabo umbhalo ofanele ugcwaliseke kapelani wakwenza lokhu ukuze akwazi ukwenza lukhulu inhliziyo yakafaro nabasegibhithe ukufakazisa ukuthi umose wengesuye yedwa owayenezwi babengenza yonke into ngokufanayo nje njengoba umose wayengayenza futhi unkulunkulu uyivumeleleni le nto yokuba yenzeke ngezinsuku zokugcina na ukuze into efanayo enjengoba umoya wamanga washo kuzedekiya sizomtshela kanjani u-Ahabi phandle lapho ukwenza lezi zinto zifezeke na uzobatshela kanjani laba bantu abathembele emabandleni abo ukuphuma lapho kwenza le nto ifezeke ayibikezelayo na bona kulo nyaka webandla laselodikeya ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho ngihlezi njengenkosikazi awunalutho wazi ukuthi ungowokuhawukelwa olusizi ophuphuthekile na ngiyakululeka ukuba uze uthenge kimi wathi amafutha negolide wakwenzelani na wakuvumelelani lokhu kulingisa ukuba kuphakame ngalezi zinto zokugcina lapho lezi zinto zifezeka khona ngezwi likankulunkulu leqiniso futhi avumele abalingisi bavumbuke futhi benze into efanayo futhi baphike izwi likankulunkulu leqiniso na wakwenzela uMose noFaro wakwenzela ukumelana noMose nalabo oJane noJambre futhi bakwenza ngokumelana noMose neBhayibheli lasho ukuthi kuyophinda futhi ngezinsuku zokugcina sikhona lapha manje uma lokho kungesiwona umbhalo oqalisekile kukuphi na ngabo Mose waqophisana nabo esethi lapha ningeke nakwenze lokho yimina kuphela ngigcotshelwe ukuba ngenze lokho lapha kuyekeni lokho khona manje wavele wabayeka bahamba abaqhubeke khumbulani iBhayibheli lathi ngokuba ubula babo babasobala kanjalo laba ngezinsuku zokugcina baya kubasobala lapho umlobokazi ehlwitshwa futhi esiwa ezibhakabhakeni qaphelani uMose izwi leqiniso libonakalisiweyo akazange asho lutho wavele wayeka kanjalo nje kodwa wakwenza lokho ukuze enze lukhulu inhliziyo kafaro adukise ufaro wenza leyo nto efanayo impela ukuze adukise u-Ahabi futhi lowo mfo oyedwa omncane ebilapho eyedwa uMikhaya omncane batshela isho kanje inkosi nakho kwakumiyo munye ocetshiweyo isho kanje inkosi futhi bephambene omunye komunye sima namuhlano isho kanje inkosi ukuthi ubhaphathizo wamanzi ngezinsuku zokugcina uzofanele ube segameni likajesu kristu nenye indoda futhi ime yenze izibonakaliso futhi okaziqu zintathu ngikhombise igama ziqu zintathu ebhayibhelini ngikhombise lapho kukhona khona onkulunkulu abathathu ngikhombise lapho kukhona khona izinto ezinjengalokho akukho ezwini likankulunkulu ayikho into enjalo lapho khona noma ubani ake wabhaphathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele esebenzisa lezo ziqu zonke lezi zinto wo kulungile bodade wethu konke lokhu kulungile nje nibe nezinde izinwele zenu ezifishane lokhu kulungile anidingi neze lokhu lokho noma okunye wo umpedo lowo umuntu othize omdalo isidala kodwa iBhayibheli lasho futhi wathembisa ngezinsuku zokugcina wayethumela umoya ka-Eliya futhi abize abantu abantwana bakankulunkulu babuyele enkolweni yokuqala njengoba yayinjalo kuqaleni yezwi lelozi laqiniswa indodana yomuntu ngezinsuku zokugcina okufanayo njengoba kwakunjalo eSodoma izolo namuhla naphakade wethembisa kukwenza yisethembiso sikankulunkulu ngoisho kanje inkosi kapelani benze into efanayo njengoba kwenza uMose nje uNkulunkulu waze wathola kwenele kwakho manje kubulani kuyisho kanje inkosi kuzofezeka kulolu suku manje hlelisisani umhlaba wonke thatha yonke inkoloze thatha sonke isizwe sasikoti sinye thatha wonke umuntu thatha lonke ibandla ngiyaniyala egameni likaKristu ukuba nenze lokhu nina abashumayeli ngiyaniyala ukuba nifunde amaphephandaba noma ninakisise noma ikuphi lapho enifuna ukuya khona futhi nibone ukuthi akukho yini emhlabeni khona manje niyabo kholeke uMathewu amashumi amabili nane uqinisile ngempela abamanga abagcotshiweyo baya kuvela ngezinsuku zokugcina futhi bayoba ngabaprofethi bamanga futhi bayodukisa abaningi kubhekisise emifanekisweni manje njengoba kufika manje niyabo bayodukisa abaningi abaprofethi ubuningi oKristu abagcotshiweyo ubuningi abaningi abehlukile iMethodist niyazi neBaptist nePentecostal nokunye niyabo kodwa munye umoya kaKristu uwanga koqobo futhi lelo yize lenziwe inyama njengoba ethembise ukukwenza. Manje sizoqhubekela phambidlana nje kweminye futhi imibhalo kuze kuba uNkulunkulu wathola kwanele kwakho kwabe sekuphelileke ubuwula babo babasobala. Qaphelani kubulani khoba libukeke lifana ncamashile ohlamvu lukakolo niyabo manje wawungeke washo emuva lapho onyakeni womaluthela isiqusa siwukolo nokho sinokuphila okuso isiqusa ilungile ukuphila esikwini kwakulungile kodwa kubulani ukuphila kwaqhubekela phambili kwaqhubeka kusuka ku-Elisha kwaya ku-Eliya ukuphila kuyilokhu kuqhubekela phambili kodwa kubulani kukwesinye isigaba. Ungeke kuhlale kuleso sigaba, singeke sadla isibhucu seminye eminyaka, singeke sadla iPentecostal isibhucu, iMethodist noma iBaptist, niyabo kuba yisibhucu. Sinokudla kusha yizwi lalelihora nokunyene okunye. Kubulani khoba lifana ncamashini ohlamvu lukakolo ungeke aluzange lubukeke njengalo emucwini aluzange lubukeke njengalo enshakazeni kodwa impela lwabukeka ekhobeni aluzange lubukeke lufana uJesu Kristu nguye izolo kuLuther aluzange lubukeke njengalo kuWesley kodwa impela luyabukeka kwiPentecostal yokudukisa nabakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka niyabo nanso iminyaka yakho. Kodwa kubulani lelo banda lePentecostal ngezinsuku zokugcina kwakuyiLaodikeya noKristu wenqatshwa umnyombo ukolo qobo lwawo ngenkathi ezama kubulani ngenkathi ezama ukuzibonakalisa ebandleni wakhishelwa ngaphandle kwakuseyilo ibandla lizisho ukuba eligcotshiweyo. Kodwa nandi izwi uKristu qobo lwakhe lelo yize ligcotshiwe eliyofikela wonke umzimba wakhe umlobokazi ogcotshiweyo ngawo amanzi afanayo anisela ukolo njengoba sikhulumile ngakho futhi anisela okhulu abagcotshiweyo ngabakhethiwe kuphela noma abamisele ngaphambili abayokwazi ukwehlukanisa umehluko phakathi kwabo. Manje abase-Efesu isahluko sesihlanu ivesi lokuqala bayakutshela kanjalo nangokuthi kwakunjani bangabacotshiweyo wonke umuntu uthi udumo kuNkulunkulu sinenkululeko ezansi lapha haleluya haleluya sikhuluma ngezilimi futhi izigxube sinenkululeko yabesifazane nina bantu nizama ukubabeka phansi kwazo zonke lezi inhlobo yezinto niyabaqhubeka yikho into ongayenza uthi awu sikhuluma ngezilimi siyamemeza sisinemoyeni sishumayele izwi ngokoqobo akukho lutho olungashiwo lupambene nakho enza kanjalo nalamadoda emuva lapha ebhebhelini. UJesu wathi bekuyodukisa nabakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka nabakhethiweyo impela. Manje aqaphelani ikhoba livele ohlamvini lokuqala uhlamvu olwangena emhlabathini lalungesiyo inhlangano. Kwakuluhlamvu olulodwa kulo uqobo kodwa ngenkathi lukhula kwakungesilo uhlamvu kwakuyinhlangano niyabo amacembe inhlamvu. Lwasekela ungena kwesike sigaba okwakuyintshakaza kwakuselokhu kungakafanani nasekuqaleleni kwakuyinhlangano lwangena ekhobeni ngamacembe amaningi iPentecoste lwase lucishe impela lubumbeke luphumele ngaphandle manje lubukeni luyabumbeka ngazo zonke izikhathi luthi impela lufane ncamashi lubukeka ncamashi njengohlamvu lukakolo uma ubona lelo khasi lapho kodwa kugcineni seluyabonakalizwa futhi akukho inhlangano akusekho bathwali abanye inhlangano engumthwali nje akusekho bathwali abanye isiqu kufanele sife ikhoba kufanele life konke okunye kufanele kufe kodwa ukolo uphila njalo lowo ngumzimba wovuko wehle ngqo bese ubaxosha labo abangabo kugcina bayobanga bokuqala nalabo abangabo kuqala bayobanga bokugcina niyabo ubaxosha baqonde ngqo ovukweni niyakulandela lokuna. Kulungile qaphelani uhlamvu lu ikhoba libukeke lifana ncamashile ohlamvu futhi indoda elimapulazi likakolo noma okunye kuthize ibingabuka bese ithi akabonge uNkulunkulu ngelesivulo sikakolo kanti ayinawo nomnci ukolo libukeke lifana ncamashile okolo kodwa yikhoba. Manje bangane buyelani emuva nami ivelaphi imvuselelo yokuqala yemva ukufa kwezinsuku lapho uhlamvu lukakolo lwafanele luwele emhlabathini umzimba umlobokazi kaKristu na uKristu wahlela umlobokazi wakhe ngabe kunjalo ibandla lakhe na akazange alihlele wavele nje wabeka abapostoli nabaprofeti nokunye nokunye ebandleni ukuligcina lihlanzekile Okay, now you see, yeah, Rome, I'm getting a Makula Majaji, the city of Pagamova, Bali Fela, Basa Benz, Intangano Gallo, Gabunjalana, Futi Lava, Bonke, Ogabunga, Fumilani, and a little band down, Gabulawa, Futi, Lala La Tula, Amakula Minyaga, or Tulini. Kodwa emva kwesikhashana lahluma kuluza amashumela mangane okuqala awokusanhlamvu wahluma okwesibili kwahluma kusukela lapho baqhubeka babe nozwingi nobunye nobunye nezinye izinhlangano nokunye nokunye kwaseke emva kwesikhashana kwafika isheshi kwase kwenzekani ke na nakho kufika uWesley yena evuselele enja intshakaza lokho kubukeka kufana kakhudlwana nokolo kwase kwenzekani ke kuloko na kwahlela kwase koma nkwe kwafa ukuphila kwahamba kwange Ngo ekhobeni lekhoba lavela licishe liphelele impela njengokolo kodwa ekugcineni ubula balo babasobala eminyakeni eyisishiyagalombili noma elishumi yokugcina ikakhulukazi eminyakeni emithathu yokugcina manje lenzani na liyasuka okolweni manje kwenziwe yini kungabikho ntangane eqalayo kuleminyaka yokugcina engamashumi amabili yale mvuselelo enkulu ngabaprofethi abacotshiweyo abafundisi abacotshiweyo nokunye nokunye kodwa ayikho ngani lapho na akukho lutho ngaleya kohlamvu niyabona selibuyile ngaphandle kwenhlangano wo he indoda eyimpumputhe eyibinga kubona lokho lungeke luhlelo luphambene ngokugxilile nayo luluhlamvu lukakolo oqobolwalo indoda nemuntu iyobonakaliswa uhlamvu lukakolo liyobuyela kulo uqobo futhi indoda nemuntu ngezinsuku zokugcina futhi kuyofika ukulingiswa kwamanga kwalo ngezinsuku zokugcina lokho kuyocisha ukudukisa abakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka bukani emakhobeni ezinhlangano zabo bededa manje kwenza ukolo kwaziwe kuphela kwabakhethiweyo abayingxenye yawo qaphelani ukuthi lokhu kungeniswa kahle kanjani lapha manje kuphela iqaphelani abagcotshiweyo bakwazi abeqiniso abakhethiweyo ababisele ngaphambili abase-efesu isihlanu elokuqala sokuqala isihlanu njalo bayogcotshwa bakhethwe yibone kuphela kungeke kubadukise qaphelani abaprofethi abagcotshiweyo bayoba ngamanga futhi lapho phakathi kwakho kuyoba ngabagcotshwe ngokweqiniso uzokwehlukanisa kanjani na ngezwi njengoba sinakho esithunzini niyakubona natha nini amen niyabo qaphelani abagcotshiweyo yizwi kuphela liyobehlukanisa hhayi izibonakaliso hoqa bayokwenza izibonakaliso ezifanayo kodwa yizwi elabehlukanisayo impela bonke baprofetha bonke benza lokhu lokho nokunye impela okufanayo nje uJesu wathi babayokwenza into efanayo kodwa yizwi elabehlukanisayo qaphelani hhayi izibonakaliso iqaphelile na uJesu washo lapha kubathewu wamashumi amabili nane akazange athi kuya kuvela oJesu bamanga ngezinsuku zokugcina hoqa babengeke bame bathule ngalokho qha uthole ipentekostali eliyipentekostali langempela lithi lona uqobo lingujesu yabo uthole imethodist yamanga noma ibaptisti noma umuntu onjalo noma enye yezinhlangano bethi singujesu bazi kangcono kunalokho abazi ukukwenza lokho kodwa ipepeli lathi babeyoba ukristu bamanga hhayi ojesu kodwa okristu bamanga babengeke bakwazise ukuthi ngingujesu hoqha kodwa bangokristu bamanga futhi abakwazi ngoba babambene nezwi futhi unkulunkulu uqinisekise okufanayo manje ngehlisela lokhu ngokwelamanqamo manje ngoba nibone into efanayo yenziwa yilaba bantu lokho kwenziwe ngokwangempela nojesu washo njalo manje njengoba ngishilo manje ngini bantu eniphandle nivulile ezweni lotelefoni lapho anginiladli kodwa leli ibandla lami neqembu lami umoya ongcwele angibeke phezu kwalo futhi ngifanele ngibatshele iqiniso ihora liya ngokwedlulelwa yisikhathi manje babangeke bakumele lokho kodwa okristu bamanga abamanga abagcotshiweyo cishe ngaso sonke isibonakaliso nalo lonke uhlamvu olusezwini bayawukholwa umbhabhathizo kamoya ongcwele na ngokoqobo bayakukholwa konke lokhu na yebo bayakholelwa ekukhulumeni ngezilimi na yebo bayakholwa ukuthi izibonakaliso nezimangaliso ziyalandela izibonakaliso ziyobalandela na yebo lokho akusiwo ama-methodist lokho akusiwo ama-baptist qabo qabo lokho ngamapentekostali niyabo lolu usuku lokugcina manje unyaka wokuqala webandla wawungeke ukuqaphele lokho unyaka webandla le-methodist awuzange ukuqaphele unyaka webandla le-baptist abazange bakuqaphele unyaka webandla le Presbyterian abazange bakuqaphela kodwa iPentecostali isondele kakhulu njengento yangempela kulapho ukolo ikhoba licishe lifane impela nokolo babengeke bakuqaphele yabo babengeke kodwa izinsuku zokugcina lolusuku yebo mnumzane qaphelani njengoba kwakunjalo njengokuqaleni kuya kuba njalo kupheleni njengo Eva wavele nje wahumusha ngokungeziko izwi elilodwa uSathane wakwenza kuEva futhi walikholwa yena owesifazane hayi yena owesilisa ibandla hayi yena yabo ibandla kwaba yile lathola izwi lamanga yabo hayi uAdamu uEva hayi uKristu ibandla umlobokazi oqotshiweyo ofanele ukuba njalo ozibiza ngomlobokazi yabo wathola izwi lamanga Anikuboni lokho nangani kufasanda wonye njengentambo izicathulo njengezinkophe esweni lakho ngani yonke into iyophendukela kuyo iBhayibheli livele likufaze ndawonye Whoever hayi uAdamu whoever walikholwa hayi uAdamu umlobokazi namuhla obizwa kanjalo walikholwa hayi uKristu umlobokazi unazo zonke izinhlobo obizwa ngomlobokazi izibonakaliso ezifanayo izimanga ezifanayo konke kufanayo kodwa hayi owangempela badukise abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka manje masinya uma singathola ukukuqeda lokhu emizuzwini elishumi nanhlanu sizoba uso isikhathi kaphelani ngokusondela impela manje ukuze ningabi ngabangaqondi kini manje qabo babengeke bakumele ukubizwa ngoJesu amanga babengeke bamele ukubiza Jesu impela cha lokho kuzobala kakhulu noma ubani wayengakwazi lokho noma ubani wayeyokwazi ukuthi babengesuye uJesu Angikatshali uma babenamafutha emhlane wabo negazi ezandleni naphansi naphezulu emehlweni abo basalokhu bazi ukuthi noma ubani nomqondo ophusile wayazi ukuthi kwakungesuye uJesu yabo babengeke bakumele lokho kodwa bazibiza ngabagcotshiweyo futhi benze izibonakaliso nezimangaliso cishe ukudukisa abakhethiweyo kodwa uKristu bamanga abagcotshiweyo baya kuvela futhi bayodukisa abakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka Manje qapheli sisani ningayigeji lenkulumo mbiko ngoba kuyasiza ukulalela usafaka i-tape nje kulombhobho lapha ukuba ungalokhu undeza uya phezulu kade ngijiluka kwaqonsela i-tapeini yabo futhi ngakho kuyoba njengalo nje ibhayibheli lathi kuyoba njalo yabo Qaphelani hayi oJesu bamanga uKristu bamanga bakholwa ukuthi bacotshiwe kodwa bayazi ukuthi abasuye uJesu yabo lokho kusobala kakhulu uma umuntu enyukile wesethi namuhla bheka izibazi zasendleni sami bheka ibunzini lami ngikuJesu awu manje siyazi ukuthi lokho kuliphutha futhi kumbulani uJesu akazange asho ukuthi labo bafo bayoqhamuka Wathi kuyoqhamuka uKristu bamanga uKristu ubuningi amahlelo nokunye nokunye abacotshiweyo abacotshwe ngomoya obuhlelo futhi hayi ngezwi Niyakulandela na hayi uJesu amanga uKristu bamanga abamanga abacotshiweyo niyabo ho kusobala kanjani pho thina kanjani impela ningeke nikugeje lokhu Manje kumbulani bengihlala nginitshela kukhona izigaba ezintathu zabantu kukhona izizwe ezintathu zabantu uHamushe noJafete izizwe ezintathu izigaba ezintathu futhi ngathi lelo yikholwa umzenzisi nongakholwayo bekuhlala kunjalo kuyohlala kunjalo niyabo Kwakukhona uMose ikholwa kwakukhona oJeni noJambe abangakholwayo niyabo kwakukhona uBhalamu uMose njalo lezo zigaba ezintathu zabantu izigaba ezintathu ikholwa umzenzisi nongakholwayo manje kumbulano ongakholwayo ibandla lehlelo abakholelwa nhlobo ezibonakalisweni ababandayo abagcina umthetho ngamehlo nje abanesitashi ibandla ezweni ihlelo kodwa umzenzisi yilelo khoba yilowo mfo ozenzisayo bese ke kuba khona ikholo langempela liqiniseke ngempela manje babhekisise besahambisana manje uzuzu nje Futhi qaphela ukuthi laba abangakholwayo banesibindi kangakanani noma laba bazenzisi nabangakholwayo hey banesibindi buka njengoba ngisho lo Sathane wama khona impela ebukhoneni bezwi leqiniso futhi wathi kulotshiwe laba kunjalo na Wakwenzelani usathane lokho na? Ingoba akalazanga izwi lalokho. Wayazi ukuthi izwi lalingelani lelo hora. Kodwa wayingabaza le ndoda encane etshobekileyo ukuthi iyilelozwi. Uma uyindodana kaNkulunkulu, ngiyazi indodana kaNkulunkulu iyeza ngoba lathi yayiyokwenza lokho futhi kulotshiwe. Uyakuyala izingelosi zakhe ngawe. Niyabo, kufakazise kimi. Yenza isibonakaliso. Angikubone usenza. Niyabo, niyabo. Niyabo, ongakholwayo, umzenzisi, umlingisi. Buka uJude phakathi kwabo impela isikhathi sifanayo, umzenzisi. Niyabo, qaphelani futhi kwakukhona izwi leqiniso. Bale sibindi kanjani po? Manje nika unyake lo mpedo, akukho lutho kukho. Nike nyukeli lapho kwisikhatshana somsindo nje. Akukho lutho kulokho. Lokho kuyinganekwane konke nje. Lokho kusemqondweni wakho. Niyabo, niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Bamba ngqo ebukhoneni bezwi futhi bakusho. Isathane wahamba wangena ngqo njengoba iBhayibheli lasho ngalapha kuJuda. Ngisho ingelosi inkulu lapho iphikisana noSathane yathi inkosi mayikujezise emelene nezwi iqobo lwalo. Futhi nangumbiko uKristu ocotshiweyo emikhona lapho emelene nezwi langokoqobo losuku uJesu Kristu futhi wathi kulotshiwe. Bukani ngezinsuku zokugcina kuyosondela kakhulu kudukise nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Hhohe, isizathu sokuba bakhethiweyo bengenakudukiswa. Niyazi ukuthi kungani na? Yingoba abayizwi, niyabo? Njengokuphila nje okusempandeni ngishilo esikhashaneni esedlule lingeke liziphike niyabo liyizwi futhi enkathini yonyaka yezu kunjalo. Njengo Jeremia nje wayazi kunendaba ukuthi Hananiya wathini, wayazi ukuthi wayikuphi, futhi lokho kunjengoba kwenza uMose impela nanabo bonke abanye. Lokho kungukuthi wayazi kunendaba ukuthi abaprofeti bamanga bathini, kwakukhona izwi likaNkulunkulu kwakulotshiwe. Ingaleso sizathu Mikhaya wakwazi ukuthi kulungile, lindani nje nibone. Ahabi wathi ngiyabakhola abaprofethi bami, inhlangano yami kahle, lapho sengibuya ngokuthula, mfakeni ngemuva ngaleyo etilongweni lowomfo, ngizobuye ngimbone, nikele isinkwa sokuhlupheka, nimkhiphe, ningabi nanhlanganyelo enhlobo nayo, lapho sengibuya ngokuthula, sizombone lowomfo. Umikhaya wathi uma ubuya impela, iyakube ingakhulumanga nami inkosi, wayazi ukuthi wayinoyisho kanje inkosi, nombono wakhe wawuhambisana ncamashini noyisho kanje inkosi. Hayo kwenye inkathi yonyaka kodwa okwaleyo inkathi yonyaka. Amen. Haleluya inkathi yonyaka. Isibindi bamabaphikisane nengelozi enkulu kushiwo ukuthi iziwula ziyonyathela ngezicathulo ezinezipikile ezihlabayo ngaphansi lapho izingelozi zesaba ukuhamba khona kunjalo. Isizathu abakhethiweyo uJesu washo bengayikudukiswa ngoba bayilelozi, akukho kunye abangaba yikho, akukho kunye abangakuzwa, abazi lutho lunye kunjalo. Kumbulani uMose akazange athatheke yikho konke ukulungisa kwabo. Wathatheka na? UMose wathi manje linda kancane Faro. Uyazi ukuthini? Inkosi ingitshele ukuba ngenze lokhu. Kodwa uThixo uNkulunkulu ngiyabona ukuthi abafana bakho bangenza into efanayo. Ngakho ngiyakutshela ukuthi ngizokwenzani, ngizokujoyina. He? Lokho akuzwakali kunjengomprofethi kaNkulunkulu. Lutho impela. Wamanje waqina ngqi. Wayazi impela uNkulunkulu wayezokunakekela ngandlela thize ngoba wethembisa ukukwenza. Ngiyoba nawe, angiyikukushiya. Wayazi ngakho akazange abajoyine. Wokhabo wahlala nabo ngqo. Wayengafuni nelilode lamahlelo abo. Wahlala noNkulunkulu ngqo. Akazange athatheke yizo zonke izinto ababengazenza. Ngenkathi benza into eyodwa, walethe umiyane, balethe umiyane, walethe ikazi, balethe ikazi, walethe konke, bamlingisa ngandlela zonke. Lokhu behambisa sana wavele wama wathula. Wayazi ngempela ukuthini uNkulunkulu wayesemsebenzini. Niyaqonda manje na? Uthathe kubili nokubili bese wenza ukune na? Awufuni ukushisa kakhulu. Ngakho ni niyaqonda niyabo? Ngani na? Bangeke badukiswa yikho. Ikhono leqiniso bayimbewu eyamiselwa ngaphambili kuba bame ngosuku.
Jesus said this.
Nje futhi uJesu washo lokhu, abaningi bayofika ngalolo suku ngegama lami bathi Nkosi akikhiphanga yini amademoni ngegama lakho na? UJesu wathi ezinsukwini zokuphela lapho isikhathi sonke sesiphelile novuko olukhulu lufike ukuthi abaningi bayofika bahlale phansi embusweni, umbuso kaNkulunkulu phakathi kwakho.
Many
Abaningi ukhula liyofikana uhlale phansi impela nokolo futhi manje awume kancane inkosi ngakhuluma ngezilimi ngamemeza ngasini moyeni ngakhipha amademoni ngakhuluma ngezilimi ngenze zonke lezi zinto. Ubeyo chini na kapelani nina benzi ubokubi angizange ngize nginazi. Yini ububi na buza othile kuyinto owaziyo ukuthi ufanele uyenze futhi ungeke wayenza. Bayalazi lolozwi bayalizwa nilalele le tape nilalele lo mlayezo. Niyayibona inkosi uNkulunkulu isho njalo niyayibona ikuqinisa ikwenza kube liqiniso futhi niyakwazi lokhu ngokusebala nje njengelanga elikhanyayo phandle kodwa nina eliyobambelela ehlelweni lenu nibambelele kulezo zinto ezingamanga wena menzi wokubi. Oh yebo nginemikankaso emikhulu ngenze lokhu ngenze lokho. Yathi suka kimi wena menzi wokubi angizange ngikwazi. Awu moyo ngcwele wothele kimi angikungabazi lokho na kancane ngakhuluma ngezilimi ngacile boyeni ngenze angikungabazi lokho na kancane akukho mbuzo kuloko wo mfowethu tete wethu mhloboni yesimo. Lesi yisikhathi esithuthumelayo sikuphi na lelizwi iliza ekuphileni manje qaphelani. Ya yathi babe yokwenza lokho qaphelani nina benze bobubi nginombhalo obhalwe phansi lapha angazi nje ukuthi ububuphi ngisengithathe isikhathi esiningakulu ngize ucinga umzuzu nje uma ngibone ukuthi ubukuphi nginomatewu isikhombisa amashumi amabili nanye angazi nje ukuthi kuphi mina ngezinye izikhathi ngikubhalabhala ukuthize phansi ngawo awu ngishumayela kanje ngiyakhohlwa ukuthi bengithathisela kuku empalweni uMathewu isahloko sesikhombisa ivesi lamashumi amabili nanye. Akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abayakungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kababa osezulwini. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku inkosi inkosi yasiprofethanga yini abaprofethi abacotshiweyo kunjalo na sasingesuye yini umprofethi na sasingesibo abacotshiweyo yini ocotshiweyo na angiprofethanga yini ngegama lakho na futhi ngegama lakho angikhiphanga yini odeveli na ungakwenza kanjani lokho futhi enqaba ukubhaphathizwa egameni likajesu nani yabo. Oh he niyabona ukuthi kudukisa kanjani na kwenyuka impela kuze kuyofika kulelo phuzu bese ke kubuye kuwe benyuka impela baze bayofika kulelo zwi bese ke babuye bawe manje qaphelani lokho sikhipha lokho umzuzu nje. Abaningi bayokuthi kimi inkosi inkosi asiprofethanga yini besingabaprofethi ya ngakhuluma ngalokho kuMathewu amashumi amabili nane amashumi amabili nane ngegama lakho khipha amademoni na ngegama lakho senze eminingi imisebenzi na khona ngiyakuvuma kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi ninabenzi bokubi. Mhlalibekwa phambi kwakho ngqo futhi walibona linyakaza wabona ukuthi kwakuyizwi futhi ngenxa yehlelo lakho wabambelela kulo angizange ngize nginazi angikhathali ukuthi bangako develi obakhiphayo kungaki owakwenzayo lokhu nalokho angazanga lutho ngani. UBhalamu wathi ngaprofetha kahle ngegama lakho kuyafezeka kunjalo impela kodwa uma sekufika izwini walenqaba. Oh mfowethu uyayibona engxenye edukisayo na hhayi umprofethi impela kodwa nezwi izwi leqiniso izwi eliqinisekisiweyo libonakalisiwe nina benzi bokubi. Zama usathane bezama yonke iminyaka ukulungisa izwi leqiniso siyakwazi lokho asikwazi na qaphelani bakhuphukela emqeni womngcele bese beyayeka bukani lapha washo kumahebheru isahluko sesithupha manje bezifunda esikhashaneni esedlule ngilitshelile nithathisele kuwo futhi sizokwenza emzuzwini ethi yayibe mibili elandelayo wathi ngepha ameva nomakhakazi okuseduze nokwaliwa ukuphela kwawo ngokushiswa othiyeke emngceleni nina abanambitha isiphiwo sasezulwini banambitha ngamanye amazwi ulibonile ungeke nje walinambitha ngomlomo wakho kodwa ulibonile futhi walazi ukuthi beliliqiniso banambitha isiphiwo sasezulwini futhi benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele lapho wehlela phezu kwakho banambitha izwi elihle likaNkulunkulu Banambitha, ulibonile ukuthi beliqinisile, nomoya ongcwele ehlela phezu kwakho, ukhula ensimini. Bese behlubuka. Ufika yena impela uKristu wakungcwelisayo futhi wakubiza wasebeka lelo gcobo phezu kwakho. Akusekho umnikelo ngesono salokho. Kungokungenakuthethelelwa akunakwenzeka kubo ukuba bake beze ekwazini iqiniso. Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo abenziwe abahlanganyeli kumoya ongcwele. Wohlela phezu kokhula niyabo baqala phakathi noJesu futhi kosikedlula kodwa uma usushaye ezwini ubuyele muva benziwe abahlanganyeli kumoya ongcwele futhi baze banambitha noma balibona izwi qobo lwalo libonakaliswa. Bese ke beyahlubuka kulo akunakwenzeka kwasanhlobo kubo ukuba bake balibone noma beze kulo. Lowo ngu usho kanje umbhalo manje nina kodlula amazulu nomhlaba kodwa lona alisoze niyakubona na akunakwenzeka kwasanhlobo ibhayibheli lasho njalo nomoya uyakufakazela. Qaphelani ake nginike isibonelo sincane. Bukani labo bantu abaphuma bengaphansi kwesiprofetho sikaMose. Baphuma kuleyo nhlangano futhi baphuma kukho konke phansi kwesiprofetho. Babona imisebenzi emikhulu nezimanga lezinto ezinjalo futhi bakhuphukela emqeni womngcele wokuba bangene. Manje li nanto elakho lifika igama encodini niyabo unalo lilotshiwe futhi nina eningekho lapha futhi ningaphandle ekuxhunyweni kwethelefoni ngudokotela Liveli ohlezi lapha. Isela kahle kubhalwa kwalencwadi eminyaka ibande ezikhombisa futhi kwavela inkinga noma umbuzo mayelana nelakho igama lisuse encwadini yokuphila iwondlo. Niyabona ukuthi de inqwaba yabefundisi kodwa lindani nize niyithole incwadi nizokuqonda uma nje kukhona kukhanya kukini. Niyabona qaphela manje uzofulathelisa ikhanda lakho futhi ungeke ngisho ulibuke uma ungafuni kulibuka. Njengomama wami wayevamise ukuthi ungeke ulithole igazi kuthenipho ngoba akukho gazi kuwo.
The light has to come. It's not in darkness. The light comes to the darkness.
Kapelani ukukhanya kuzofanele kufike akukho ebumnyameni ukukhanya kufika ebumnyameni nobumnyama abakuboni. Kapelani manje abagcotshiweyo kulolu suku. Njengomose wakhipha labo bantwana bakwaIsrayeli futhi balalela futhi bathola konke ukudideka ngaleso sizwe esikhulu enhle lapho. Manje uIsrayeli wayengakhethi ibandla, wayengenazwe, engenakhaya, wayeya ekhaya. Asinabandla, siya ebandleni, ibandla lezibulo, ibandla elisenkazimulweni, hayi ibandla elisemhlabeni ngomuntu, ibandla elisenkazimulweni, ababizelwe ngaphandle, abamiselwe ngaphambili ekuphileni kuphakade niyabo, beya ekhaya labo. Futhi lapho sebenyukela endaweni ukuba bawelele ngaphesheya, balingabaze izwi, basebebuya, emva kokuba uJoshua noKalebi nabanye sebewelele ngaphesheya, futhi babuya nesixeke samagilebhisi ukufakazisa kubo ukuthi izwe lalikhona. Izwi lesethembiso sikaNkulunkulu liyizwe elihle, ubizi nezinyosi, futhi babuya nakho ngakuleli cala ukukufakazisa kubo, futhi bakunambitha basebethi, oh, ngeke sakwenza nokho. Kwenzekani na? Babhubha ehlane, bahlala khona lapho futhi bazihlela futhi bafa bonke kodwa labo abawelela ngaphesheya futhi bakubuyisa uJoshua noKalebi. UMose wathathwa. Umfanekiso wokulinda webandla nokuvuka kwetestamente elidala, itestamente elisha nomzimba ohlwithiwe. Niyakubona kuthathu lapho na kufanele kugcine lokho kuthathu kusemqini niyabo, ngakho ekholweni nongakholwayo niyabo. Kaphelani ukuthi kwakungokuphelele kanjani. Kumbulani uNkulunkulu akazange aze asithethelele lezo sono. Manje bazongena kanjani na? Uma kungameva kwasekuqaleni kungameva kupheleni. Abakhethiweyo kuphela bazolibona. Qapheli sisani manje njengasezinsukwini zikamathini ongcwele nje khona impela ngaphambi kwezikhathi zobumnyama indoda encane mesabayo uNkulunkulu. Bangaki asebake bafunda izincwadi zikamathini ongcwele na? Abaningi benu bazifundile. Sehla ukuthola izincwadi zikamathini ongcwele umpristi wathi kodwa akazange angcweliswe. Impela kazange hayi ngumuntu kodwa wangcweliswa nguNkulunkulu umoya ongcwele wasitshela ukuba simbeke lapho kulowo nyaka wesithathu webandla niyabo buka ukuthi wayeyindoda encane emesaba kanjani uNkulunkulu wabizwa wamiselwa ngaphambili bazali bakhe emhedeni uyise isosha wayefanele alandele indlela yakhe ukuba abele isosha futhi ngekathi ekwenza futhi njalo ekholwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ndawo indoda yasemahlathini futhi wayekwazi ukubona uNkulunkulu ngelinye ilanga wedlule elopheli futhi kwakukhona isincube esidala silele lapho sifa sicela othile sasiyigodola ngalobo busuku sathi ngipheni into engingazi imboza ngayo ngizofa kulobo busuku akukho umuntu owayengakwenza noma thini wabuyela eceleni wathi ukusibhekisisa esikashana akukho umuntu owayengakwenza waye nebhantsheli lodwa kuphela wayezoba liqaqeba lamakhaza aqobo lwakhe wayesemsebenzini uma esipha lelo bhantshi ngakho wacabanga sobabili sinethuba lokuphila uma ngizokwehluka kaniselana naso ngakho wathatha ibhantshi lakhe qo walehlukanisa kabili ngenkemba yakhe wase sisonga ngalo isinxibo esidala wazisonga ngebhantshi lakhe qo wonke umuntu wathi ake nibheke umgadi obukeka ihlekisa ake nibheke isosha libukeka lihlekisa lize songe ngohafu webhantshi ngobusuku bulandelayo ngikathi ofile emsebenzini futhi ecambalele empedeni wakhe wavuswa wabheka kumi lapho ekamelweni futhi nakho kumi uJesu Kristu ezisonge ngalezo siqophe sidala sengubo azisonga ngaso wazi ukuthi lapho enikwenza kwabancinyane bami lokho nikwenze kimi kocotshiweyo wami ecambalele lapho wayeyinceke enkulu kaNkulunkulu ibandla lahlekisa ngaye lamhlupha lamkhahlela lamkhiphela ngaphandle nakho konke okunye kodwa wayengumprofethi kaNkulunkulu akushoyo kwafezeka baningi abamkholwayo ngalowo nyaka futhi ngifuna ukunikhombisa ukuthi udeveliyo ukhohlisana kanjani ngelinye ilanga wayehlele endaweni yakhe yokufundela nakho kukuphuka ingelosi enamandla inomkhele ekhanda layo iqoke izicathulo zegolide izibophe ngentambo yegolide ezingutsheni zayo zegolide futhi yathi
Martin, do you know me?
Martin, uyangazi mina na? Yathi, ngiyinkosi yakho nomsindisi, nginguye okusindisayo, ngikhonze Martin.
But that prophet, knowing it was a little something.
Kodwa lo mprofeti azi ukuthi kwakukhona into enyane engejwayelekile lapho, wayelokhu eyibuka, yathi, Martin, ngingumsindisi wakho, uJesu Kristu, ngikhonze, awungazi Martin na? Martin wayelokhu eyibuka umbhalo ugijima emqondweni wakhe wathi Sathane suka kimi wathi unomthele ekhanda lakho futhi izwi likaNkulunkulu lithi abakhe abangcwele bayomthwesa umqhele ekupheleleni kwenyaka Kwakungeke yini lokho kube yisiyengo semaPentecostal na bekisisa lelozi umfowethu kulapho la kukhokhela khona Ngelinye ilanga futhi sikodlweni babe nongcwele umdala ezansi lapho izigejane sezindela izisencane kwakukhona oyedwa wabo owayethi ukuba uhlobo olusheshe lucasuke bekuzisani lokhu nanku umfanekiso omuhle omuhle namhlanje wayefuna ukuba ngaphezu kwabo bonke wayefuna ukuziveza igunya othize omkhudlwana oyinto engcono sonke isigaba niyazi futhi into ethize enkulukazi wayefanele agame njalo efuna abanye abazalwane banga niyazi wayefanele ahluke niyabo Yena kungenandaba ukuthi kwakuyini wayengozidlayo ngempela wayeyimbokotshana kuphela osebeni lolwandle kwakungekho umuntu owayengamthinta manje ebhekisisa ukuthi kwenzekani wayefanele abe nokuthi izokukhulu wayefanele aqhathanise nohlobo olukhulu lwezinhlangano zezinhlaliswano niyangilandela na niyabo ngakho wathi waprofeta wathi inkosi ingenze umprofeti futhi ngingumprofeti manje kwakukhona umprofeti oyedwa owayaziwa izweni futhi lowo kwakungumathini ongcwele wazalwe ngumprofeti kodwa lenkanyana yathi umfo omncane wathi indela esencane kushe ineminyaka engamashumi amabili nantalo kudala wathi inkosi ingenze umprofeti futhi ngizokufakazisa kini wathi lobo busuku inkosi izongipha enkulu inkubo enhle iyibeke phezu kwami inkubo emhlophe bese ngihlala phakathi kwenu
And all of this shall come up to me.
Kwa nage nonke yabo, futhi nizothatha iziyalo zami.
Now compare that today.
Manje qhathanisa lokho namhlanje, yabo. Ngizoba inhloko yenhlangano, ngizoninakekela nonke zindela. Futhi ngempela ngempela ngalobo busuku kwangena ukukhanya endlini isho kanjalo incwadi kaMathini ongcwele ifunde futhi ineqiniso ngumlando nokukhanya kwabonakala futhi bonke abanye babhekisisa futhi nakho kufika wayiqoke ingubo emhlophe emi phakathi kwabo wathi niyakubona ngilitshela khona na kodwa lokho kuphambene nezwi futhi ngekathi ehamba ukuyolanda inhloko endala yekholiji yathi ukuhamba yehla inyuka kancanyana yathi ndodana lokho akuzwakali kahle yathi yinye kuphela indlela nansi yinye kuphela indlela yokuba sazi kubukeke kuke sikho kwemvelo mfana iPentecost yayiyo kudumela lokho impande isizikizo usinga ihuku nakho konke okunye yathi sibonakaliso sikabonakala sikahle kodwa sibonakali sikahle ezwini manje sinayo umuntu onjalo umprofeti ocetshiweyo ogama linguMathini woza yenyukela phambi kwakhe Umfo wathi qabo qabo uMathini akahlanganise lutho nalokhu. Futhi yathi uzohamba noma kanjani futhi bamdumela ngengalo ukuba bamuse phambi kukaMathini nengubo yamshiya. Niyabo badukisa abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka niyabo bayazi uJesu wathi izimvu zami ziyalazi iphimbo lami. Oh wena uthi zizwa iphimbo lami lelo yizwi lakhe umuntu akakuphilanga ngesiko sodwa kepha ngawo wonke amazwi niyabo umisele ngaphambili uyakwazi lokho izwi elingaziwayo noma iphimbo elingaziwayo azisoze ezalilandela yileyo ndlela ke ngalabo bafo emuva lapho babengeke balandele babazi ukuthi uMathini wayelapho umprofeti walowo nyaka ekhonjwe nguNkulunkulu ngezwi elazi izwi naleyo ndoda yayingenakuma phambi kwalo Washo futhi ukuthi lapho kukhona isidumbu noma izwi kulapho enkathini yonyaka izinkozi zizobuthena khona manje lowo ngumathi nifuna ukubhala phansi lokho lowo ngumathi hey wamashumi amabili nane amashumi amabili leshiyagalombili ngaphambi idlala nje umathi hey wamashumi amabili nane amashumi amabili nane amavesi amane ngezansi kwaso niyabo uma nifuna ukukuthola lapho kukhona isidumbu kukhona imana kukhona izwi kulapho izinkozi zizobuthana khona manje ngifanele ngisheshise ngibuke phezulu lapho ngase ngibone ukuthi isikhathi sine sekuyimizuzu eyisikhombisa noma imizuzu eyisishiyagalombili emva kweleshumi nambili ngizophuthuma masinyane impela kungenjalo singawuqeda kulobu busuku noma yikuphi enifuna sikwenze kulokhu kusa noma kulobu busuku na eh bangaki kuzodingeka aye ekhaya namhlanje emva kwenkonzo asibone isandla sakho niyabo oh hey kungcono ukuqhutshekwe ngiyaxolisa ukubamba labo bantu kulawo mafoni phandle lapho kanjalo kodwa ngizophuthuma kunosizo ngaphezulu kwemali yenu ngikhole ukuthi kuyilo kimi niyabo imali yenu iyobhubha lokhu akusoze kuyizwi niyabo lapho kukhona izidumbu kulapho izinkozi zizobuthana khona lapho izidumbu lapho kukhona ukubulala kulapho izinkozi zizobuthana khona lapho kukhona inyama entsha izwi lenkathi yonyaka kulapho izinkozi zizobuthana khona Kodwa emva kokuba sesibolile kodwa ke amanqe ayobhuzela kuzo ya niyabona ukuthi ngichaza ukuthi nina uma kukhona ukubulalwayo nakho kufika izinkozi kodwa emva kokulala lapho futhi sekubolile kodwa ke nakho kufika amanqe ukhozi soze lazihlanganisa nakho niyabo uJesu wathi lapho kukhona isidumbu lapho kwavela khona imana ubusuku imana ewayinja ngabo kulapho izinkozi zizobuthanela khona yona leyo imana yosuku Niyabo qaphelani kodwa yemva kokuba isibolile izimpethu zingena kuyo bese ke nakho kufika manqe awakwazi ukuyinuka ize ibole kuqala akumangalisa uJesu ama lapho wayesethi Jerusalem wena owakhanda ngamatshe bonke abaprofeti Kaphela leso sabizwana somuntu niyabo Jerusalem Jerusalem kukangaki ngithanda wayengubani na Kungakangi ngithanda ukukubuthela ndawonye njengezikhukukazi sithanda emazinyaleni yazo wena owakhanda ngamatshe bonke abaprofeti eselokhu ngabathumela kuwe lelo bandla elikhulu iJerusalema iJerusalema elingekho lapha emhlabeni kodwa singaba seJerusalema laphezulu lapho izwi livela khona kusukela kumiselweni ngaphambili niyabo hayi iJerusalema lidala elibhubhayo iJerusalema elisha elingeke labhubha hayi iJerusalema lidala elakhiwa ngumuntu kodwa iJerusalema elisha shela kiwa nguNkulunkulu niyabo izwi phezulu lapho manje libonakaliswa ekhaya lika baba wami kukhona izinto eziningi ngiya ukuzilungiselela nina umdali enza imigwaqo yegolide nokungena kunye yileloke elingabhubhi Jerusalema Jerusalema kukangaki ngithanda kusukela ekuqaleni kwesikhathi hayi umuntu wesithathu omunye umuntu kodwa ngithanda ukunifukamela njengesikukukazi esenza emazinyaneni azo kepha nivumi kepha manje ihora lenu selifikile niyabo lapho kukhona isidumbu izinkozi zizobuthana khona kodwa emva kokuba isidumbu sesibolile khona ke okhebe abadala bayabuthana niyabo Apelana uMose akabaniki neza abantwana bakaNkulunkulu uMose wayilukozi futhi akabaniki neza abantwana bakaNkulunkulu okwasala kuNoah yabo waye nezwe elisha likaNkulunkulu uNkosi uNkulunkulu yahlangabezana nami ehlane futhi yaliqinisa izwi layo futhi yangithumele ezansi lapha ukunibiza niphume futhi nakho ke kufika abalingisi macala wonke bekulingisa niyabo kodwa waye nezwi lehora isizathu uNkulunkulu wathi kuAbrahama kunguyena owayenezethembiso inzalo yakho iza kugogoba lezweni labafokazi iminyaka engamakhulu amane kepha ngiyakubahambela ngibakhiphe ngesandla esinamandla uMose wathi manje iNkosi uNkulunkulu izokhuluma nami futhi ngikhombise futhi ingitshelile ukuthi ngenzeni futhi ngizonitshela yathi ungikhona ungithumile ngikhona hayi ngakikhona noma ngiyoba khona ngikhona inkathi yamanje izwi manje hayi izwi elalikhona noma izwi eliyofika izwi elimanje niyabo nginiya kuthola na ngikhona ungikhona yizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenonkulunkulu ngabe kunjalo na ngikhona uNkulunkulu uthumele mina njengomprofeti wakhe ukuqinisekisa lokhu ukuthi kuyiqiniso ngiyimpendulo kulelizwi wangitshela ukuba ngehle lapha ngenze lokhu Kuthi ngenkathi yenza uFaro wathi awu sinenqoba yabafana eqenjini lethu abangakwenza lokho futhi abalingisi uJesu wathi manje lokho kuzophinda futhi ngezinsuku zokugcina niyabo bezisho into efanayo bekisisa ukuthi ubani owehla kuqala bekisisa ukuthi ubani owahlala nezwi yilokho ke kwaziwa kanjalo ke Ngakho niyabo niyaqaphela uMose akabaniki neze okwakuyisikhathi sikaNoah sizokwakha umkhumbi manje ngoba lelo yizwi niyazi uNoah wakha umkhumbi kelingilanga qhabo amanqe lalidla kulogo qhabo qhabo Leli yizwi elethenjisiweyo kaphela okumlayezo wakhe ayenawo uvela kuNkulunkulu wayenezwi likaNkulunkulu loqobo elimiselwe ngaphambili lalelohora Kajalo uJesu akazange abaphe okwasala kuMose. Mose wayenezwi lalelo hora kodwa uMose wayengumprofeti. Nangu uNkulunkulu uqobo lwakhe niyabo akazange neze abaphe okwasala kuMose. Mose kodwa ake nibheke amanje lapho kuleyo ntangano lalikuminza. Siyazi izinto Mose asidingi kuba nawe. Wathi kuba benimazi uMose beniya kungazi ngokuba uMose wakhuluma ngami niyabo. Lapho kukhona isidumbu izinkozi zizobuthana khona izinkozi okusha kusanda kubulawa kwezwi izwi elivuziweyo futhi lakhuluphaliswa futhi labonakaliswa futhi selinikezwa libe ukudla kwabantwana manje izidumbu ezidala isilele lapho amakhulu eminyaka siyoba lapho Uyafala manje uLuther wayenomlayezo wokuphenduka kodwa nina sigejale soxeba abadala bangamaLuthela iBaptist yayinomlayezo kodwa nina boxebe abadala bangamaBaptist niyabo iPentecost yayinomlayezo ngiza ekhaya manje oxebe abangamaPentecostal kodwa lapho kukhona isidumbu kulapho izinkozi zizobuthana khona Kubulani nani ngeke nimondle umlutshela imuva kezinsuku zawo ningawodla manje ngekatolike isibhucu qhaba umnumzane wayenenyama entsha lowo kwakuyilowo nyaka webandla nani ngeke nonde Methodist umlayezo wamalutshela ho qhabo wayengakufuni lokho isibhucu kubolile nebo ukuphila kwase kuvele kuyishile futhi kwangena kwenye into leso yisiqo esidala sesifile emuva lapho ukuphila kuqhubekela phambili Kanjalo ningeke nondlo umlobokazi kaJesu Kristu ngoba uPentecost eqhabo impela izinhlangano ezoliwe yizimpethu akwenziwe lutho qhabo qhabo ngokuba isethembiso singukuthi futhi ngaphambi kokuba lolo suku olukhulu nolosabekayo lufike ngiya kutuma kini uEliya umprofeti uyakubuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele enkolweni yawo baba futhi zonke lezi zithembiso ebezenziwe eBhayibhelini ngizokwenza futhi izinkozi zizobuthana khona konke lokhu baba ngiphe khona kuyakuza kimi niyabo Ucheza kazanga kuzame loko, kodwa lapho ucheza fika, wayifumana leyo mishungu ya mane, sino Mose nomthetho, ngiyabonga. Awu loko kwakungukudla okuhle emuva ngaleya ngekathi kubulawa futhi kuphiwa bona, ngiyabo, loko kwakulungile ngaleso sikhathi. Kodwa lokhu kuyilokho kwabikezelwa kuMose qobo lwakhe wabulala umhlatshelo wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyekuvusa phakathi kwenu owabazalwane benu kho umprofeti kuyofezeka ukuthi wonke umuntu ongayikunamathela kulowo mprofeti nalokho akushoyo uzonqunywa phakathi kwabantu futhi kwaba njalo. Bukani ukuthi kukanjani cishe iziprofeti ezingamakhulu ayisithupha ezehlukene zwaqaliseka khona lapho zeTestamente lidala kuJesu Kristu bakwaza izandla zami nezinyawo zami cishe ngiyakhohlwa ukuthi zingaki esagcwaliswa emahoreni yokugcina izikhombisa noma ayizishiyagalombili okuphila kwakhe bonke labo baprofeti abakusho ngokuphelele. Uma ngiprofetile namhlanje ukuthi into ethize ibizokwenzeka onyakeni kusukela manje mhlawumbe nginethuba lamaphesente angamashumi amabili ayo ukuba yenzeke noma ngabe iqinisile noma ayiqinisile. Futhi uma ngibikezele ukuthi lokho bekuzokwenzeka futhi ngingashongo ukuthi nini nginephesente elithe ukuba lincane, uma ngibekezele ukuthi bekuyokwenzeka nini kunginika umudwa othe ukuba mncane, uma ngibikezele indawo okwenzeke kuyo usalokhu kunikeza umudwa othe ukuba mncane, uma ngibikezele ukuthi bekuyoba phezu kukabani khona-ke ngisalokhu ucishe nginokwezinkulungwane eziyikhulu zomudwa ukuba kuke kufezeke uma kungesilo iqiniso. Futhi lonke izwi haleluya elalotshwa ngalowo Mesiya lagcwaliseka ncamashi kwaze kwathi ngisho ngelinye ilanga efunda imibhalo wamaphakathi nawo ngomusho wayesethi umoya kaNkulunkulu phezu kwami ukushumayela ivangeli nokukhulula futhi wama khona lapho phakathi nomusho ngoba okusele kwawo kusekufikeni kwakhe kwesibili. Amen. Amazwi lo mhlaba kodlula amazwi ami awasoze, niyabo. Wayeyizwi ngaleyo nkathi elalibondla ngaleyo nkathi uMose wabatshela iqiniso kodwa niyabo bahlala njalo benze ihlelo ngalo ukuba amanqe kukhona okunye kwalo okwasala emva kokuba izinkozi seludlile futhi zaye ekhaya khona-ke zilinde ukubona okunye okuthize. Izwi zithi nifanele ukufika lapha side uhlobo lwenyamazane nezimpondo ezingamagatsha izolo sinevu kusasa. Ngiyabona ukuthi ngichazani na, kukhona isidumbu esidala sohlobo lwenyamazane nezimpondo ezingamagatsha izansi lapho zenamela kodwa sinayo imvu ezayo namhlanje ikuphi na? Niyabona ukuthi ngichazani na, ukudla kwezingelosi abantu abadla imana usuku lulodwa uma bezama ukuyigcinela usuku olulandelayo yayonakala. Niyiboni yonke imifanekiso ukuthi kuphelele kanjani na? Kuyafana manje. Qaphelani amanqe asezinsukwini zikaJesu nalo lalikhipha amademoni abacotshiweyo esidunjini esidala. Ngabe kunjalo na? Ayekhipha amademoni, uJesu washo njalo. Futhi kubulani babe nabaprofeti ngalezo zinsuku. UKayifase umpristi omkhulu waprofeta bangaki kokwaziyo lokho na? UKayifase waprofeta qophelani isikhundla sokhula ensimini luniselwa ugcobo olufanayo lishelwa ibhayibheli ukuthi waprofeta na ngoba wayengumpristi omkhulu ngalowo nyaka. Umthuthambi obolile ukhula nekhakhazi luhlezi phakathi kokolo kodwa umoya wawuphezu kwakhe umoya ongcwele kaNkulunkulu woqobo. Umoya ongcwele kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe ukuba ashumayele aprofethe futhi akusho kungakenzeki kufezeke futhi wabika futhi wabethela lona impela izwi liqinisekisiwe lehora. Wo bakithi mfowethu sifanele sizisho isikhathi eside kangakanani lezi zinto, niyabo kangakanani ngombhalo na? Ngizophuthuma nginamakhasi acishe abe yishumi lapha emibhalo ukuthi zifakazisa kanjani zonke izinto ilanga phezu kwabalungile nabangalungile okufanayo. UJesu wathi ukufakazisa lokhu uma ngikhipha amademoni ngomunye wakaNkulunkulu abantwana benu bawakhipha ngobani na?
Now they were casting out devils. They were prophesying. Is that right?
Manje babekhipha amademoni, babeprofetha, ngabe kunjalo na? Kodwa abazange bamazi njengoyizwi lehora. Ngani na? Ngoba wayengazihlanganisi nabo. Manje thatha uMathewu amashumi amabili nane, amashumi amabili nane, oKristu bamanga, abacotshiweyo, bayovela futhi kuya kuba khona abaprofethi bamanga, bewaprofetha, niyabo? Futhi bayodukisa nabakhethiweyo impela umakwa kunokwenzeka nikutholile manje na? Kaphelana abantwana, abantwana benu ngobani? Uma ngikhipha amademoni ngezwi likaNkulunkulu, okungukuthi wayeyizwi likaNkulunkulu, abantwana benu bamahlelo babakhipha ngani na? Manje futhi nguNkulunkulu yedwa ongakhipha udeveli, siyakwazi lokho uNkulunkulu yedwa ngokuba indoda ayinamandla ifanele ibe namandla okwedlula leyo esendlini yayo, babe namandla okukwenza. Niyazi sabulweni lapho wathi wayeyo lo mpiki uKristu owavuka ngezinsuku zokugcina wenze izibonakaliso nezimanga owaze wadukisa ngisho nalabo ababakhe phezu kobuso bomhlaba futhi wabadukisa bonke amaKristu nakho konke abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu. Impendulo kuMathewu amashumi amabili nane, amashumi amabili nane, amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu selokhu kwasekelwa umhlaba. Lokho kuphila okwakusempandeni yaleso sidlahla samawolintshi soqobo esikhula sedlula kuzo zonke lezo zitshelo ezisamawolintshi nakho konke okunye futhi sedlulela phambili futhi zabeka izithelo esicongweni sasihlahla ngaphezu kwayo yonke imifakela namagatsha ayehlelo. Nikutholile na? Ngizophuthuma indoda enamandla. Khumbulani uDavide manje wayethembekile egcotsho ezama ukwenzela uNkulunkulu umsebenzi futhi wayengakucotshwele ukukwenza. Bona abagcotshiweyo kodwa uJesu wathi bafundise imfundiso ukuhunyushwa kwemibhalo yomuntu, niyabo? Hayi izwi likaNkulunkulu, hayi izwi lakhe eliqinisekisiweyo. Befundisa uKristu womlando, niyabo? Into eyayikhona iBhayibheli lathi ukhona ngikhona, hayi ngangikhona noma ngiyoba khona, ngikhona khona manje. Uyilolozi elaphila konke lapha. Wayekhona ekuqaleni, wayekhona emicwini, wayekhona entshakazeni, wayekhona ekhobeni, kodwa manje usesohlambini. Manje buyele muva uzame kuphila futhi na, ukuba ke lokho kuphila kubuye kwashona phansi. Ucabanga ukuthi lokho okusukile kuphila bekuyobuye kukhulume kubuyele muva emva kokuba lelo khoba elidala selomeko lonke kuphinde kuke kubuyele muva kuphinde kulo futhi na? Akukwenzi neze ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa futhi abangaqhubekela phambili nezwi lapho lifezeka bafile bahambile futhi ameva namakhakhasi aseduze nokwaliwa ukuphela kwawo ngokushiswa. Ngabe kunjalo na? Manje ngiphuthi umango kukhulu kusheshe ngingakwenza. Qaphelani umbhalo manje befundisa uNkulunkulu womlando, niyabo? Njengoba nje bezama ukuphila izikhathini esedlule njengokuthi awu uWesley washo ukuthi nokuthi noma usibanibani washo ukuthi nokuthi nenqaba izwe elithenjiswayo losuku imana ekhonjwe ngokucacile yosuku. Bazama ukuthela amawayini abo amadala luthela ubaptisti ipentekostali ezimvabeni zethu ezintsha abusebenzi. Newayini letsha elisha ezimvabeni zabo ezindala angeke kusebenze uma bezama ukufaka leli wayini elisha ehlelweni ubuwula babo bubasobala, bangeke bakwenza, liyayiqhumisa. Manje mfowethu ngilibonile izwi likaNkulunkulu ngokuphelele ngezwi. Manje buka lapha dokotela, uma singeke saba nalokho net, ngicabanga ukuthi uke waba nakho okwalokho kamuva. Thina singeke nje saba nalokho lapha manje, ngingaqoka ukuthi mhlawumbe ungavele uqhubeke nje, uyazi niyabo angeke kusebenze, kuyaqhuma. Awusibeki isiqephu esisha sengubo engutsheni endala ngoba uyenza iklebhuke yonke, niyabo? Akazange yini uJesu akusho lokho na? Ungeke wathele iwayini elisha ezimvabeni ezindala liyazi qhumisa, iwayini elisha linokuphila kulo, kulungile. Qaphelani lapha ukuthize ngokukhulu kushesha manje sisaqedela inkulumo yethu. Qaphelani isambulo seshumi nesithupha, eshumi nantathu kuya kweleshumi nane. Uma ufuna ukukubhala phansi lokho, angeke ngibe nesikhathi mhlawumbe ukungena kukho, ngifuna niqiniseke futhi nikubone. Manje qaphelani, lokhu ngukubethwa phakathi kwesitsha sesithupha nesesikhombisa. Manje sizovala emzuzwini nje, uma ningake nithi nje ukubekezela imizuzu emide embalwa, sesivala manje. Qaphelani isambulo seshumi lesithupha, yeshumi nantathu kuya kweleshumi nane, phakathi kwesitsha sesithupha nesesikhombisa. Omoya abathathu abangcolileyo befana nezingxanxa, nike nakuqaphela lokho na, baphuma emlonyeni wothize.
Are you ready? Say amen.
Manje qaphelani mazinya senilungele na chanini amen uziqu zintathu wemimoya manje mfowethu wehlelo hlala uthule umzuzu nje ungasukume uphume ekamelweni emuva phandle lapho kulomsakazo ukuxhunywa ko telephone ungasivali siqupha amazwi sakho hlala uthule umzuzu nje futhi ulalele uzalwa nguNkulunkulu uzohlala uziqu zintathu wezinqanqa inqanqa yesilwane esihlala njalo sibuke emuva asilokothi sibuke lapho siya khona sibuka lapho sivela khona niyabo aniboni na bazalelwapi ubuziqu zintathu na kumbulane omoya abathathu abangcolileyo omoya abangamunye niyakuthola na Aphelani babuke muve emkhandlini osenesiya lapho imfundiso kaziqhuzi ntathu yazalelwa khona hayi bebelini ayikho into enjalo babuke muve emkhandlini wasenesiya enesiya eRoma lapho uziqhuzi ntathu azalelwa khona Aphelani ukuthi bavelaphi Aphelani noziqhuzi ntathu wezingqanqa waphuma kuziqhuzi ntathu omdala uzale uziqhuzi ntathu omusha unina waphuma kukuphi na uziqhuzi ntathu uDrago niyabo isilo nomprofeti wamanga uziqhuzi ntathu omusha ngokuba zaphuma nini lezi zingqanqa na kwenzeka nini na qaphelani zazilokhu zilapho ngaso sonke isikhathi kodwa akubonakaliswanga kwaze kwaba phakathi kwesitsha sesithupha nesesikhombisa ngaphambi nje kokuba izimpawu zivulwa kwembulwa ngokuba ngomlayezo wengelosi yesikhombisa izimfihlakalo zikankulunkulu zazizokwaziwa zonke lezi zinto zikaziqhuzi ntathu nemibhaphathizo yamanga nakho konke kwakuzobonakaliswa unkulunkulu asisize ukuba sibone ukuthi yini iqiniso futhi singacabanga ukuthi ngumuntu othize ezama ukusho okuthize uku ngiyawuzwa lowo moya ucasulwa yilokho niyabo ngikhulumi ngami mfowethu ngikhuluma ngengelosi yenkosi esekamu kunjalo impela Aphelani uziqhuzi ntathu uDrago bangakiko waziyo ukuthi uDrago kwakuyini na kwakuyiRoma noDrago wema phambi kwesifazane ukubasho abadele umntwana wakhe lapho esebelethiwe kunjalo na sichaza kuthini isilo ibhayibhelini na amandla kulungile umprofeti wamanga umprofeti wamanga onamanga ocetshiweyo niyabo waqalaphi na lona ngumprofeti wamanga ubunye umprofeti wamanga uphapha wokuqala futhi lapho kwavela isifebekazi nonina wezifebe yonke into uziqhuzi ntathu wamanga waye vela hayi ezintsukwini zasekuqaleni kwakungeke kubonakaliswe ezintsukwini zasekuqaleni kwaqhubeka nje nakho ngo kodwa lapho kuba khona izimpawu eziyisikhombisa futhi zavula lezo zimfihlakalo futhi zazembula kungaleyo nkathi izingxanxa omoya abathathu abangcolileyo befana nezingxanxa baphuma ukuzibonakalisa imfundiso kaziqhuzi ntathu imelene neqiniso niyabo he Niyabona ukuthi uvelaphi na? Niyabona ukuthi ubuyelaphi na? Umkhandlu wenkolo yobuKristu. Bonke bangabafo wabo noma kanjani omoya abafanayo into efanayo. Futhi qaphelani badumisa kakhulu benza izibonakaliso futhi laba ngodeveli abaphumela kubo bonke uNkulunkulu bomhlaba bese benza izibonakaliso kubadumisa ngosuku lokugcina futhi bayophumelele kukwenzeni. Wathi uNkulunkulu ngalowo moya omubi na? Wathi ngizokwehla ngingene emlonyeni walabo baprofeti futhi ngibenze baprofeti amanga ukwenza ukuba wahamba aphume lapho ukuba abhujiswe. uNkulunkulu wathi hamba uzophumelela uzobenza bawakholwe abekho kulelozwi kwasekuqaleni nje niyabo hamba ngoba uzomnyenga nguwa uzobe ukwenza lapho ngena kulabo baprofeti bamanga ngoba wethembele kubo impela futhi akazilutho ngezwe futhi akayikuzama ukufunda ngalo akanakukwenza ngoba uyikhakhasi kwasekuqaleni nje niyabona yabo uyophumelela bukani lapha kulezi zingxanxa zamanga zibuka imuva ngani niyazi ukuthi bathini emuva lapho enayisiya na ngikhathali ukuthi bathini mayelana lapho enayisiya ngisho lokho abakusho phezulu lapha esihlalelweni sobukhozi sikaNkulunkulu ukuthi kwakuyoba njani hayi ukuthi kwakunjani ukuthi kuyoba njani ngokuba ungungikhona niyabonga Abamanga, bukani lokho, ha, aphelani ukuthi bavelaphi. Manje, lalelisizani, sibona ngokusobala, emva kokuba izimpawu ezisikhombisa seluvuliwe, lokho kungukwembula lemfihlakalo. Uyini lowo ziquzintathu na, yabo, wake kwabizwa kuphi ngoziquzintathu na, yabo, ukuphi ephepheleni lapho elakela khuluma ngisho negama likaziquzintathu na, babe ngaba kuphi onkulunkulu abathathu ukuthi sikhonze onkulunkulu abathathu futhi singabi sibo abaheteni na, bangahlukana kanjani lapho athi mina nobaba wami simunye uma ndingakholwa ukuthi nginguye ngiyobhubhela esonweni senu, yabo, ukungakholwa kwenu, isono ngokungakholwa. Kholwa niyobhubhela ekungakholweni kwenu.
Oh, who do you say that I am? From whence did you say that I came? Or do you know my father? Or can you tell his name? I am the rose of Sharon, the bright morning star. Can you tell me who he is?
Ningangitshela ukuthi ingubani na?
I am that spoke to Moses in the burning bush of fire. I am the God of Abraham. The bright morning star. I am the rose of Sharon. Oh, whence did you say that I came? Oh, do you know my father? Or can you tell his name? Amen. I'm Alpha, Omega, the beginning from the end. I am the whole creation, and Jesus is his name. That's right.
Kunjalo akukho ziquzintathu cha bomnumzane leyo into yamanga izimpawu ezisikhombisa zivula lezo zimfihlakalo eseziya kube zifeziwe ivele obala seluvuliwe uphawu iyaxazululeka ivele obala lubeka obala amaqiniso afihlakeleyo izimpawu ebeziwa fihlile yonke le minyaka kuwo wonke lawo mabandla namahlelo isifebekaze sikhulu sesambulo sesikhombisa sasingubani na kodwa singunina wezifebe futhi niyabo manje ubabize ngamanqe wena Jim, what you pronounce, Gunjalo?
But remember, a vulture is a bird.
Kodwa kumbulani inge inyoni. Nitotshelwe ukundiza futhi imimoya emibili isondelana kakhulu udukisa abakhethiweyo. Inge likhulu ngangalo ngangalo ukhozi. Liyakwazi ukundiza njengalo lolo khozi. Futhi licotshelwe ukundiza noma ukushumayela noma ukuprofeta qaphelani ngokufanayo nokhozi. Kodwa lingeke lalulandela ukhozi ngokuphakama. Qabo qabo umali zama ukulandela ukhozi. Ubula balo buyoba sobala. Yebo mnumzane lingeke lalandela ukhozi. Oh lingathi ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Ngikholwa ngokuNkulunkulu uyise usomandla umdala wamazulu nomhlaba. UJesu Kristu indodana yakhe nokunye nokunye wo impela angakwenza lokho kodwa kuthiwani ngaye enguye izolo lamuhla naphakade nani yabo ukhozi luyinyone yakhiwe ngokwehlukile ayiko into enjengalo emhlabeni niyabo lulu uma uklebe umdala zama ukululandela kumbe noma yiyiphi enye inyoni ibiyobuthuka ubula bakhebe kuyo basobala impela impela ubeyokhuma lapho ubeyozama ukuthela iwayini elisha emvabeni endala niyabo Ubeyokhuma, ubeyobuthuka. Akenziwanga aka umzimba wakhe awuhlanganisiwe nesakhiwo sokubamba phezulu lapho. Lapho esefika kulezo ziphakaphaka ezinkulu phezulu ngaleya. Uma engenziwanga, wabekwa, wamiselwa ngaphambili, wazalwe lukhozi, uyosakazeka abe yizicucu, niyabo? Izimpaphebe ziyophuma zindiza amaphikweni awo, futhi ubeyowela emhlabeni. Impela, angeke walulandela ukhozi ngokuphakama uma uzama ubula bawo buya. Kubasobala kunjalo ungeke ngani na ukwazi ukubona njengokhozi kusizani ukuzama ukuxuma uye phezulu ngempela kodwa ungeke ukwazi ukubona ukuthi kuphi uma usuphezulu lapho na futhi uma ubungazama uzame ngisho ukulingisa lolu khozi ngokuphakama ubhubhutheka kakhulu awazi ukuthi usetshenzelwe ini kunjalo uyaklabalaza uyamemeza futhi uqhubeke kodwa khuluma izwi nje kuwo mfana baziwa lapho-ke ubula bawo khuluma kuwo ngombhaphathizo egameni likajesu kristu noma ngaye enguye izolo lamuhla nanini konke kanjalo futhi utshele ngani manje awume umzuzu nje niyabo ya ziqathaka lapho ke izimpaphe zawo. Yebo ugcume wonke waya phezulu futhi waprofeta, futhi ukhipha odevele, futhi ukhuluma ngezilimi, futhi umemeza, futhi uqhubeka ugijima wehla wenyuka kwiphansi. Kodwa ungazami ukulandela phezulu lapho, ngani impela uyokwaziwa. Lokho umiselwe ugcotshiwe, ungadiza, ungazimelela ngokwawo wonyukele lapho, kodwa hayi kade kangako nje. Yebo ungadla izibhucu, kodwa ungeke uyidle inyama entsha evele ezihlaleni zobukhosi. Uyimpumputhe usetshenzwe waphela, kodwa awazi ukuthi usetshenzwe waphela mayelana nani. Yabo lowo moyo ofanayo wehlela phezu kwawo njengemvula ukuwenza ube ukolo, awusiwo ukolo kwase kuqaleni nje. Uyaquma, oh ngeke ngihambisane nokuthile, oh chaba mnumzane. Ngiyazi uDokotela Jones wathi kulungile, qhubeka. Niyabo qhubeka uma ufuna. Chabo qaphelani, awuzelwe noma wakhishwa noma wamisela ngaphambili ukuba yilolo hlobo lwenyoni. Ungahle kube ulamula umile esihlahleni samawolintshi, kodwa awuveli neze ezimpandeni. Kuyinto yenziwe, futhi uma benyukela phezulu kakhulu emahlelweni abo baze bangabe besakwazi ukubona izwi likaNkulunkulu elamiselwa ngaphambili liqinisekiswa. Kuna-ke ubula babo buyaziwa, wo leyo nto indingilizi yokukhanya phezu kwekhanda nakho konke, wo ingumpedo, niyabo baziswa. Akakhelwe ukubona kude kangako, angabona kuphela kade, agcine lapho izibuko zehlelo lakhe zimvumela abuke khona. Kodwa emva kwalokho uyimpuputhe njengelulwane, baziwa lapho-ke ubula bakhe, niyabo. Kulapho-ke la izinkozi zeqiniso luhlala khona ukuba zidle. Yebo mnumzane, kulapho-ke la ezeqiniso izinkozi ezikhethiweyo lubona khona ukuthi uyini. Lapho engena kulithatha lelozwi, bazi ngayo leyo nkathi-ke ukuthi uyinqe lehlelo. Ngani likwazi ngani ukundiza na kusobala? Bukani ukuthi belidlani, belidla isibhucu setele esibonile. Lokho akusoze kwawenza ubengo wokomoya umzimba walo, akusoze kulifake emfanelweni kamoya ngamanye amazwi. Ukulithwala libenga phezu kwemehluko yamahlelo, niyabo, belizondla ngezinto ezibonile nje, umzimba walo wakhiwe ngalokho. Alikwazi ukwenyukela lapho leyo nyama entsha ethwala khona lolo gozi, nje lingeke likwenze, niyabo. Lokho kugcwalisa uMathewu 24:4, liyandiza, ligxume, liye phezulu emoyeni, liphakuzisa amaphiko alo, kodwa lingeke lafika phezulu ngokwenele, niyabo, unjalo, niyabo, lingeke lahamba, lingeke lafinyelela phezulu ngokwenele ukuthola leyo mana entsha. Lingadla imana endala ephansi lapha emhlabathini, onogwaja abafile, abadala owafihlizwa ngeviki elidlule, nangenyanga edlule, noma iminyaka engamashumi amane edlule. Ukonakala lingakudla lokho, futhi nje likwanamele, futhi liklewule, limpongoloze, liqhubeke, ligxume liye phezulu, futhi lindize njengolunye ukhozi, ligcotshiwe njengenye inyoni, futhi luhlobo lokhozi uklebe unjalo. Siyakwazi lokho, impela uyilo, kodwa ungeke ululandele lolo khozi lwangoqobo, niyabo, nje ungeke ukwenze. Qabo mnumzane, umzimba wawo awakhiwe ubudla isibhucu esehlukile, niyabo, futhi ngeke sibe inyama entsha. Imana entsha kuyoba yinto eyashiwo uLuther, eyashiwo uWesley, noma okwashiwo nguDokotela Sibanibani. Ngeke kube kulokho okwashiwo nguJesu kwaleli hora. Asabeni manje sivale abacotshiweyo oKristu ngezinsuku zokugcina, kodwa abafundisi bamanga nomprofethi wamanga. Kaphelani ukuthi kushaqisa kanjani manje-ke, funa niqhathanise lokhu. Asinazo isikhathi sokukufunda uMathewu 24:4, 24 kanye noTimoteyu 2:3-8. uMathewu 24:4, 24 wathi ngezinsuku zokugcina, niyabo, kuya kufika oKristu bamanga, abamanga abacotshiweyo, abaprofethi bamanga, futhi baya kuveza izibonakaliso nezimanga impela, njengalowo weqiniso, lowo weqiniso, futhi bayo, futhi bayocishe ukuze nabakhethiweyo impela. Manje qaphelani, lowo kwakunguJesu ekhuluma. Nakho kufika uPawulu emva kwakhe impela, wayesethi manje ngezinsuku zokugcina kuyofika abantu abakholwayo, niyabo, benesimo sokubesaba uNkulunkulu, futhi bahole besifazane abayiziwula, baholelwe kuzo zonke izinhlobo zezinkanuko zezwe, futhi bayamangala bathi, yini ukhethe labo besifazane na? Oh bakithi, abaliboni ngisho nje, behola besifazane abayiziwula, abasindwa yizinkanuko eziyinhlobonhlobo, basuke izinto njeni njenga seze ni abo na njengo jeni no chambre Mateo mashuma mabili nane mashuma mabili nane o Kristu bamanga abamanga abacotiweyo benze izibonakalizo nezimanga ukudukeza abakhethiweyo njengo jeni no chambre bamelane no Mose ziyoba njalo lezi zehluleki inqondo ehluleka enkolweni akusiya inkolo enkolweni yinye inkolo yinye inkosi munye umbhaba ngeke waba nenkolo eyodwa ngaphandle kokukholwa inkosini eyodwa ngeke waba nemibhaphathizo emibili futhi omunye ungabi ngokayize nendodana umoya ongcwele umbhaphathizo wodwa uJesu Kristu kunjalo yabo umbhaphathizo wamanga qaphelani qathaniseni ndawonye manje uma nifika ekhaya qaphelani uMathewu wamashumi amabili nane amashumi amabili nane kukhuluma uJesu uPawulu uTimoteyu wesibili isithathu isishiyagalombili eminingi eminye futhi manje kuqhathanisa lokho bese ke sibeka omunye umbhalo Luka ushumi lesikhombisa amashumi amathathu uma lakhi isine njengojeni nojambre bamelana noMose izwi eligcotshiwe lehora ayoba njalo la madoda hayi indoda amadoda abacetshiweyo amelana neqiniso ngalo lolo suku indoda nayo umuntu embulwa ngalo isambulo seshumi elokuqala kuya kwelesikhombisa ufunde lapho usufika ekhaya umlayezo wengelosi yesikhombisa ivule izimpawu kuyini na akusiye ingelosi indodana yomuntu kodwa isithunywa sembula indodana yomuntu ningakuthola kwehlukanisiwe manje na kulapho okubonakala kulukhulu khona kakhulu kini niyabo akusiye indodana yomuntu uqobolwayo kodwa ingelosi yesikhombisa isithunywa sesikhombisa sembula emphakathini indodana yomuntu ngoba ususuke ekhebeni angeke alihlele uhlamvu uqobolwalo futhi futhi ngalelo suku ojeni nojambre bayomelana bacotshiweyo abazenzisi nabangakholwayo ibandla ligcine umthetho ngamehlo njenamaperekostali basukume bamelane nohlamvu lwangempela kepha bayeke kanjalo ubula babo buzoba sobala njengoba babunjalo babo niyabo niyaqonda manje na sambulo zeshumi zathi ngezinsuku zokubetha kwengelosi yesikhombisa manje khumbulane yesikhombisa unyaka webandla iLaodikeya ukubetha kwaleyo ngelosi lapho lowo nyaka webandla usube yihlelo futhi kwaba unyaka webandla lapho selikwenzile enhlanganweni yepentekostali lapho isithunywa kulelo sasiyini isithunywa ngasinye na waye yini uMartin Luther na ukusola kwiKatolika waye yini uWesley na ukusola kulawo maluthela yaye yini iPentecost na ukusola kulabo abanye sebuyephi kuphila manje na kwaqhela enhlanganweni alisekho ikhoba sekuluhlamvu luyini na ukusola kwiPentecost niyabo ukugcwalisa umbhalo walelihora niyabo kaphelani ngale impela usuku lapho lesi sithunywa akusikho lapho siqala ukuqhubeka kodwa lapho siqala ukumemezela umlayezo waso niyabo umntonso wokuqala ukuphulukisa umntonso wesibili kuprofetha umntonso wesithathu ukuvulwa kwezwi izimfihlakalo zavulwa akusekho aluseko lungeyohlela luphakeme ukwembula izwi kunabaprofethi kodwa indlela kuphela umprofethi angabanga oqinisekisiweyo ngayo kungezwi futhi kumbulani umdyotho wesithathu wawungukuvulwa kwalezo zimpawu ezisikhombisa ukwembula iqiniso lifihlakele ebelinamekwe ngophawu ezwini niyakubona na kungaleyo nkathi-ke ngalolo suku lapho le nto izokwenzeka khona lowo jeni nojambre abalingisi bayophinde baqhamuke futhi njengoba nje benza ngenkathi umose eqhamuka nezwi lokuqala ukulisho bayaqhamuka ukulilingisa kunjalo impela manje niyabona ukuthi uMathewu amashumi amabili nane amashumi amabili nane uyini na niyabo abacotshiweyo manje zintathu izinto esizozisho ngaphambi kokuba sivale yilokhu ngifuna nilalelisise impela manje njengoba sesivala izinto ezintathu ukhumbulani izinto ezintathu sezigcwalisekile izinto ezintathu kubekwe phambi kwabo khona eyokuqala izwe lisesimweni sesodoma uJesu washo ukuthi kuyokwenzeka bukani inhlanekezelo abesifazane bakithi bezama ukuziphathisa kwendoda indoda yakithi izama ukuziphathisa kwabesifazane yaba isitabane
devil possessed.
Ebolile ngcolile ihlazo ekhwelwe udevil futhi ayikwazi.
Bible
lathi lokho kuyokwenzeka futhi kulapho ke. Esibili ukulelo hora ngokombhalo lapha lapho oJane noJambre eqhamuka khona esibili. Esithathu ukulelo hora lifanayo lapho indoda nomuntu izokwembulwa khona. Nanto ikholwa lakho, umzenzisi wakho, nongakholwayo wakho, nanto izwi langokoqobo elimiqekelele, liqinisekiswa, nango ongakholwayo elingisa.
And there is the unbeliever rejecting the whole thing.
Kuthi nango ongakholwayo elahla yonke into.
But it shall be like about the evening time. Way to glory you will surely find.
Amen.
Is that right? Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the word of the hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said they'd be here, anointed ones. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. They don't believe it. The Bible said they'd be there.
No, go to you, but you call it. Pepe Lilati, we are back on a leon to Lapa. Nancy.
Same night. And restore the faith.
Ubukhanya kufanayo futhi kubuyisela inkolo yawo baba kubantwana.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear the earth's dropping in. Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that? Let us bow our heads then.
Niyakukholwa lokho na asikhothamise amakhanda ethu ke khandle kuyoshaya izweni lapho lo mlayezo uya khona kusukela ugwini lempumalanga kuye entshonalanga kusukela eCalifornia kuye eNew York phansi uyoshaya eningizimu ukhuphukele uyoshaya enyakatho uphume uyoshaya ezimishini nanoma ikuphi lapho oya khona nakuleli thabenakele simpofu asinazo lezi ezibanzi ezinkulu izinto ezihlotshisiwe nokusakaza ngetelevishini sizama nje ukwenza okwedlula konke ezingakwenza kepha konke lokho baba ngiphe khona kuyakuza manje ngifuna nazi ukuthi lokhu kuqinisile nani nilalele le tape ngingahle ukuba nicabangile namhlanje ukuthi bengizama ukusho lokho ngami ngokungathi yimina ebengithwele lo mlayezo nginalutho olunye engingalwenza ngawo lutho olunye ngaphandle kokuba liphimbo nje futhi ibimbo lami ngishona sekwahlulelweni okungcono okubhekene nami ngangifuna ukuba ngumcuphi kodwa kuyintando kababa wami ukuthi ngimemezele ukuwenza futhi ngazimisele ukwenza kwakungesimi obonakala ezansi emfuleni ngangimi lapho kuphela ngenkathi ebonakala angisuye owenza lezi zinto futhi azisho ngaphambili lezi zinto eyenzeka ngokuphelele njengoba zinjalo ngilo kuphela obaseduzane lapho ekwenza ngangiliphimbo kuphela alisebenzisayo ukukusho kwakungesikho engangikwazi kuyilokho nje engazinikela kukho akhuluma ngakho akusimina kwakungesiyo ingelosi yesikhombisa oqabo kwakungukubonakaliswa kwendodana yomuntu kwakungesiyo ingelosi umlayezo wayo kwakuyimfihlakalo unkulunkulu ayisombululayo akusuye umuntu ngunkulunkulu ingelosi yayingesiye indodana yomuntu yayiyisithunywa esivela endodaneni yomuntu indodana yomuntu ngukristu nguye enizondla ngaye anizondli ngomuntu umuntu amazwi akhe ayohluleka kodwa nizondla ngezwi lomzimba elingenakwehluleka le ndodana yomuntu uma ungazondlanga ngokugcwele ngawo onke amazwi ukuzinika qobo lwakho amandla okuqina ukuba undize ngaphezu kwawo onke la mahlelo nezinto zezwe ungakwenza ngalesi sikhathi sisakhuleka na
This is a hard thing.
Babo uthandekayo lena yinto elikhuni akulula kofayo ukukwenza wena wazi izinto zonke futhi ngikhuleka kuwe uNkulunkulu othandekayo ukuthi akuze kuba ngokungaqondwa ngokuyiko kodwa ekukhanyeni kwezwi lakho sengathi abantu bangahamba futhi baba uNkulunkulu angazi ukuthi ubani okhethiweyo nguwe owaziyo angazi ukuthi kufika kwakho kunini kodwa angazi kuphela ukuthi wathi lapho lokhu sekwenzeka laba abamanga abacotshiweyo hayi ngenkathi nje beqala uMose wavele wabayeka nje ngokuba akukho ayengakwenza ngakho wayengasho kuphela owawukusho wamtshela ukuba abize amazeze base bewabiza wamtshela ukuba aphendule amanzi abe yigazi base bekwenza uMose kuphela wathatha izwi ngezwi njengoba washo kodwa ke kwakunguwe owenza ubula bube sobala manje baba uNkulunkulu namanje izwi lifanayo lasho ukuthi lokhu kuyokwenzeka ngezinsuku zokugcina abaningi umuntu othembekile njengoba sishile izwi lobusuku ngesonto bebeka izandla zabo kulowo mphongolo phezu kwenqola entsha futhi kungesiwo amahlombe abalevi uwe wafa bafele esonweni nasezimphambukweni baphikisana nonembeza wabo qho abaningi abefundisi ehlezi endlini yakhe yokufundela afunde lelozwi futhi aguqule ikhasi ngokushesha abalekele ukuqhuma ukwazi ukuthi uzolahlekelwa ukuma kwakhe kwenhlaliswano nomphakathi nebandla lakhe nanehlelo lakhe uNkulunkulu sisize ukuba singakwenzi neze lokho hlaza inhliziyo yethu Nkosi kukho konke ukungcola kwezwe Nkosi ngimi ngilungele ukuhlanzwa ngimi ngilungele kanye naleli bandla kanye nawo wonke olalele phakathi nanoma ubani oyolalela le tape ngiyama Nkosi futhi ngicela ukuhlanzwa Nkosi ngiyise endlini yombumbi bese ungibhidliza ungibumbe ngibe inceke oyifunayo ngokuba Nkosi Jesu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile njengoba kwakhala uIsaya ngihlala nabantu abazindebe zabo zingcolile futhi maye kimi ngokuba ngibona isambulo sikaNkulunkulu sibonakaliswa njengoba uIsaya wabona izingelosi yethempelini ngibona isikhathi sokuphela Nkosi futhi maye kimi nomndeni wami maye kimi nabantu bami ho uNkulunkulu waphakade sihawukele Ngizincusela mina nabantu masingapuphi kanye nalabo abangakholwa kepha sengathi singaphila nabakholwayo lonke ihlelo Nkosi wonke wesilisa nomozifazane ngeke ngakucela ukuba ubusise ihlelo ngibe ngazi ukuthi uphambene nalo kodwa kuphela ngingasho Nkosi uma unazo ezizimvu zakho eziphakathi kwawo sengathi zingayizwa le tape sengathi zingalizwa Nkosi futhi ziliqonde ngokuqonda ozozipha khona futhi sengathi zingaphuma zikwemukele sengathi zingedukiswe ngobumpumputshe nosiko lwalolu suku sengathi zingezama ukudla ukuthi ize okwakuyisidumbu ngolunye usuku sengathi zingathatha izwi Yilo ndlela abafarisi abakubethela ngayo Nkosi babethatha isidumbu sangosuku lukaMose futhi bezama ukusenamela emva kokuba usinikeze umfanekiso ehlane wemana entsha ubusuku ngabunye kuchaza isizukulwane ngasinye kulapho behluleka khona yaba ngubuthi kubona yababulala ukudla lokho kudla osekonakele futhi ngokomoya yenza into efanayo namhlanje iyababulala ngokomoya ngehlelo Sisize uNkulunkulu othandekayo konke kusezandleni zakho manje egameni lika Jesu Kristu. Amakhanda ethu ekhotheme sizocula lelo ngekathi usenza isinqumo sakho uzohamba indlela yonke na. Ngizwile isikhathi eside kodwa ngempela khona manje ngiyamuzwa zanini kimi nonke nina eniphumputhayo Thathani isiphambano senu ningilandele insuku zonke ya noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba ukubi ezansi kwedlule emadleleni aluhlaza anomthunzi nangasemanzini acwebileyo Kosi ngiyabubona lobo bula buka ziqhuzintathu ngibona umhlaba wonke utshaleke kubo ukhula lumila ndawo zonke kodwa lapho ngiholela khona manje Nkosi ngiyoba njengalabo ezenzweni zeshumini esishiyagalolunye bathi kuza lokhu baphinda babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Sengihambe ingxenye yendlela Nkosi ngokwanele ukukwemukela. Unkulunkulu othandekayo ngethemba ukuthi lokho kuvela enhlizweni yami, ngethemba ukuthi kuvela enhlizweni yawo wonke umuntu oculayo ngalesi sikhathi. Mhlawumbe abaningi abayokuzwa le tape ongekho lapha noma oyizwayo manje sengathi singavuma Nkosi kungakhathaleli inani wathi njengendoda izodibana nelinye ibutho isosha Nkosi. Kuqala ihlala phansi ibale izokwazi yini ukukwenza, ingazi yeka yini izinto zezwe na, ungayeka yini ujoyine embuthweni wezwi likaNkulunkulu elilotshiweyo, umashe namasosha akhe, undize nezinkozi zakhe na, siphe khona Nkosi egameni likaJesu. Niyakholwa na? Niyamemukela na? Kulungile, sizonibona lapha futhi kulobo busuku Inkosi Thanda. Niyakukholwa lokho kuliqiniso na? Ngabe kucace ngokwanele na? Manje xolana nothilo ngakuwe manje. Ngethemba ukuthi bonke abefundisi wethuliwe kulokhu kusa baziswa. Lapho umuntu esekhuleke iviki lonke emangala ukuthi yini ebone le mibhalo yona imi phambi kwenu ngo maye kimi, kwasho uPawulu, uma ngingalishumayeli ivangeli. Ekupheleni kwendlela yakhe wathi angikwemanga kulitshela lonke icebo likaNkulunkulu njengoba nganikwa lona. Ngiyakhohlwa ngezinye izikhathi ukukhumbula izinto okwethula ukubuzisa izingane. UBilly wathi ngelikilanga indoda yafika yathi bengifika lapha iminyaka emibili ukuba ngibusiselwe ingane yami. UBilly wathi ungacabangi kabi ngalokho, nginengane enonyaka obudala futhi ayikabusiswa namanje, ngakho nje ngizolinda ize ibe ndala ngokwanele ukuba ize inyukele yona iye lapho ngiqagele. Ngakho siyathola mfowethu, dadewethu, akusiko, akusiko, niyabongi. Into eyodwa sifanele sibusise abantwana bethu. Sifanele sibhaphathize umuntu wonke, likhona ichibi, nanka amanzi, uma ungakaze yini ekuvimbayo na, nanka amanzi, woza khona manje, ungalindi kuze kube yilobu busuku, woza khona manje, ikhona indoda emi lapha izobhaphathiza, noma ubani ophendukile futhi wenza ukuvuma. Uma ubusubhaphathizwe kayidazini, bazokubhaphathiza egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwesono, niyabo, siyilokho. kodwa niyabo umlayezo usenhliziyweni yami ngifanele ngiwukhiphe leyo inhloso yami yodwa kwaba kungakhathaleki ukuthi umkami uthini abantwana bami uthini umelusi wami uthini noma yini eyami thini inkosi yami ngifanele ngiwukhiphe lowo leyo inhloso yami eyodwa kwaba futhi manje izikhathi eziningi ngiyakhohlwa ukukhumbula abefundisi ngiqagele mhlawumbe umfowethu nevili indoda eligugu laba abanye abazalwane lapha siyajabula kuba nani akusikho ukuthi siyaphikisana nawe mfowethu ukuba sehluke abaningi benu lapha ningahle ukuba ningabashumayeli bakazicuzintathu azifuni ukunithi ukutshelela siyanithanda uma besingenjalo ukuba besingangakukholwa lokho bengingasoze ngaphuma kule ndlu yokukhonzela ngize ngiguqe phansi lapho ngamadolo ami futhi ngathi nkulunkulu ngihlambulule angikufuni lokho kuzidla umoya wokuzazisa uxubane nowami ngifune umoya wami ukuba ube msulwa uhlanzeke uthando lobuzalwane ngigibe ngcwele kanye nomoya ungcwele manje uma othize enza noma yini engalungile kimi lokho kulungile futhi nakuba ngingabane lungelo ukubuyela kubo angikufuni lokho empilweni yami qhabo ngifuna ukuba nothando ngifuna ukulungela ukuqondiswa ngothando ngokoqobo oluphendula ngaphandle ngaleya ngakho angiqondile ukwehluka iMethodist, iBaptist, iCatholic, iPresbyterian noma ngabe ungubani angizisho lezi zinto ukuba ngehluke ngibe ngozidlayo ngani uma ngikwenzile ngingumzenzisi futhi ngifanele ngibe phansi lapha kuleli altare ngikhuleke ngiqede kuNkulunkulu kodwa ngiyakusho kungenxa yothando futhi ngiyabona ukuthi niyakuphi manje angikusho lokhu kimi qobo lwami futhi ngithe ngiyanicabangela ngininika uisho kanje inkosi lelo iqiniso futhi ngiyanithanda ngalezo zinto uNkulunkulu anibusise manje njengoba sicula elinye ivesi laleli culo makuthi thina ngaphambi kokuba sihambe sifuna nibe lapha kulobu busuku uma ningaphumelela uma ningena kuphumelela uNkulunkulu abe nani sizibonane siyakhuleka nje ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa futhi anipe okuhle kunakho konke okwezwe lakhe niyabo